Usiku wabwino abwenzi, ndi mwayi wa ukulu kuti tili muno usiku uno mu nyumba yoyankhuliramo ino kuti tidzatumikire kwa ana a Mulungu kwa odwala ndi osautsika ndi kuti tidzatumikire kwa osapulumutsidwa mwa njira yachipulumutso. Ndipo ndife achisoni kuti uwu uyenera kuti ukhale usiku wathu otsiriza mu msonkhano wokopa wapadera uwu mndandanda wa misonkhano iyi. Koma ndithudi ife tikufuna kuti tikuthokozeni mmodzi ndi wina aliyense wa inu chifukwa cha chiyanjano chanu chodabwitsa, chifukwa cha zonse zomwe inu mwatichitira ife, kutipatsa ife chikhulupiriro chanu ndi zanu zonse zomwe inu mwazichita. Ife tikuyamikira izo kuchokera pansi pa mtima wathu. Muyaya okha udzafotokoza momwe ife tikuyamikirira. Ndipo ife tikufuna kuti tikhale uyamikira kwa mʼbale wathu Kobo chifukwa cha kutithandizira kwake ife muno mu mzinda ndi chifukwa cha chiyanjano chabwino chimene ife takhala nacho ndi iye ndi mpingo wake ndi anthu ake. Ndipo ife tikukuthokozani nonse inu omwe mwabwera kuchokera ku malo osiyana, kuchokera ku Indiana ndi kozungulira mayiko ozungulira. Iyo sinalengezedwe nkomwe uko. Ine ndikuganiza inu munangozimvira izo pa makalata mwina mwake kuti iwo udzakhala kuno. Chifukwa ife tikudziwa kuti ife sitikanakhala ndi malo okwanira muchali chicho, ndipo ife tinaganiza ngati izo zingaipe kwambiri ndiye mwina ife tikanakhoza kudzapeza usiku kapena uwiri mu nyumba yoyankhuliramo. Tsopano ndife oyamikira chifukwa cha anthu omwe anatilola ife kuti tikhoze kukhala nayo nyumba yoyankhuliramo iyi usiku uno, pakuti ife tikuyamikira izo chifukwa cha iwo potsegula malo ano kwa misonkhano iyi usiku wala Mulungu uwu kwa ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ife tikumuthokoza Iye. Ndipo tsopano basi, pamene ine ndinali kubwera muno tsopano pompa, mʼbale wanga ndi Bile ndipo ena a iwo anali atayima kunja uko, anandiwuza ine kuti zinalipo ndalama zokwanira mokwanira kuti alipirire ngongole zonse. Iwo alipira lendi ya chalichi ndi nyuzipepala ndi osamalira pa malo a mpingo ndi nyimbo ndi zolengeza zonse za pa nyuzipepala kulengeza kwa pa wayilesi. Chilichonse chalipiridwa mpaka na usiku uno. Ine ndikuganiza iwo anali nazo zokwanira, chotero izo zinapanga chopereka cha chikondi cha usikuwu kukhala cha ulere kwa ine. Izo ine nthawi zonse ndakhala ndikuyesera kuti ndisunge monga ine mukudziwira mbiri yanga pa ndalama. Ife sitimachita izo, ndipo ngati palibe zokwanira kuti zisamalire zinthu ndiye ine ndimachotsa izo kuchokera kuchopereka changa cha chikondi. Ndipo chopereka cha chikondi ine sindikanati ndizitenga konse icho ngati ine ndikanati ndisakhale munthu wosauka, ndipo ndimakhala moyo monga ena tonse ife timachitira. Ngati ine ndikanati ndizigwira ntchito ndikumayendetsabe misonkhano iyi kudutsa mfukoli, ine sindikanati ndizitchula nkomwe za chopereka cha chikondi kwa ine mwini. Zoti tilipire zokha ndi zonse zomwe ife timazisowa. Ndipo izo sizinakhale mu Louisville mokha, izo zakhala zili kuzungulira dziko lonse. Ndipo momwe ine nditi ndikhalire moyo, ndipo Mulungu akamandithandiza ine, izo zikhala zili mwa njira imeneyo. Osati ndalama, ine sindikufuna ndalama. Ine ndikuyesera kuti ndiwatengere anthu oti amukhulupirire Ambuye Yesu Khristu kwa chipulumutso chawo ndi kwa machiritso awo. Ndipo zakhumi zanu ndi zina zotero zomwe inu munayikamo sabata yatha iyi zapita kwa cholinga icho. Ndipo la Mulungu usiku, iwo kawiri kawiri kapena usiku wotsiriza wa msonkhano chilichonsecho ndi sabata kapena masabata awiri, masiku 10 kapena chilichonse, iwo anatenga chopereka cha chikondi kwa ine. Ndipo ngati pangakhale chilichonse umo chimene chingatsalire, icho chipita molunjika kumene ku utumiki wa mayiko akunja. Mwina mlembi wanga ndiwo mwa masamalira za ndalama ndi zina zotero alipo pano tsopano ndi mkazi wanga ndiwo amene akudziwa kuti izo ndizoona. Ndipo Mulungu wamphamvu zonse yemwe ali woweruza wathu akudziwa kuti izo ndizoona. Ndipo kotero ife tikukuthokozani inu pa chilichonse chimene inu mwachichita. Tsopano uno pokhala usiku wotsekera wa msonkhano, tsopano ife tikayamba mawa ku Shreveport, Louisiana. Tikayambira uko mu nyumba yoyankhuliramo ya municipal kwa misonkhanoyo, msonkhano wotsatira ndiwoti ukayambe apo. Ndiyeno ife tikapita kuchokera uko ku Denver, Colorado, kumene amuna amalonda achikhristu aku Denver akutitandizira ife kumeneko mu misonkhano yokopa. Ndipo ine ndikukhulupirira ndi ku ya mzinda kapena nyumba yoyankhuliramo ya mzinda uko kulibe mipingo yomwe ikuthandizira iyo amuna amalonda a Chikhristu okha. Ndiyeno kuchokera uko ife tikapita ku Edmonton, Alberta. Ndiyeno kuchokera uko ku Grand Prairie, British Columbia, Dawson Creek, mpaka mudziko lama Eskimo. Ndipo ife tikabweleranso uko ndiye kachiwiri chamu tikayambira kumusi uko mumayiko kachiwiri chamu June. Komwe kuti kukakhale uko mu Denmark, Iowa. Ndipo ife tikapita kumabwalo a misasa a Methodist ku nyanja ya Sida mu msonkhano waukulu uko ndiyeno mpaka kumpoto cha kumawa kwa Pacific ndiyeno kuchokera uko ku Durban, South Africa. Nthawi ino uko sikusankha kwanga dongoso langa ndizo pakuti atero Ambuye ndi kudzapita ku Africa, India, Palestina, Luxembourg, Frankfurt, German ndi London. Ndipo kenako ku Paris ndiye nkubwelera kwathu. Ndiye kuchokera uko ife tiyenera kudzafika cha mu January kapena February kuti tidzapite ku New Zealand, Australia ndi mpaka kummawa. Ndipo ine ndidzakhala ndikuyembekezera mapemphero kuti azibwera kuchokera ku Louisville, Kentucky mwakuthandizira msonkhano uwu umene ife tikupitako mu ndondomekoyi. Imodzi ya nthawi izi ngati ine ndingadzapezeke kuti ndidzabwerere ngakhale chaka kuyambira lero, alipo ambiri omwe ali muno usiku uno mwina sadzakhala ali pano ngati ine nditi ndisungidwe. Mwawo mvetsera ochuluka chonchi oo anthu chikwi kapena kupitirira chilichonsecho adzakhala ali ambiri a inu mutapita. Ndiye ine ndidzakomana nanu inu kachiwiri amodzi a mmawa wa ulemerero uwu pa chiukitsiro pamene woyera womboledwa adzabwezeresidwanso pa dziko lapansi kachiwiri ku zaka chikwi zopambana. Ine ndikuyembekeza kudzakhala muyaya wosatha ndi inu mu ufumu wa Mulungu umene ine ndikuyimira pano usiku uno. Mulungu akudalitseni inu nonse. Ndipo ine sindikufuna kuti ndimusiye kunja aliyense, madona ang'ono omwe amayimba nyimbo ndi aliyense. Mulungu akudalitseni inu. Tsopano zagwera ine usiku uno kuti ndiyankhule mphindi pang'ono pokha kachiwiri. Ndipo ine sindikudziwa nthawi yomwe ife tiyenera kutseka mu nyumba yoyankhuliramoyi, koma kuti ndiyambe pa nthawi yake basi pa 8:30. Mwina ndiyankhula theka la ola ndiye nkuyamba mzere wathu wapemphero kuwapempherera odwala. Ndipo tsopano ino anthu okondedwa a Chikhristu muno a ku Louisville, Kentucky ndi Jeffersonville, New Albany, limodzi la masiku awa ine ndikufuna kuti ndidzalengeze msonkhano mwafuko ndikudzakhala ndi chihema chakale chachikulu chachikale titachiyika kuno chomwe mungadzakhalemo anthu 1,000 angapo ndi kudzakhalamo ndi chitsitsimutso chakachitidwe kachikale. Ndicho chimene ine ndikuganiza ife tikuchisowa mu Louisville ndi chitsitsimutso chakachitidwe kachikale chotumizidwa ndi Mulungu. Inu mupemphere ngati Ambuye atitsogolera mwanjira imeneyo ine ndidzabwera. Tsopano pali misonkhano iwiri kapena itatu yokopa ya machiritso yomwe ikuchitika mu mzindawu. Ndi chifukwa ife sitinachipange ichi nkhani ya fuko lonse. Ife tinangobwera ku mpingo wa mbale kabo. Mwaona. Ndipo ife sitinabwere kuno kuti tidzakhale wopikisana ndi abale enawa. Ife sitimakhulupirira mukukhala wopikisana muchipembedzo cha Yesu Khristu. Ife ndi abale pa limodzi, tikugwira ntchito limodzi kwa onse omwe ife tingakhoze kwa ubwino wa ufumu wa Mulungu ndi mpingo uliwonse wina aliyense. Ife tikhoza kumasiyana pang'ono pokha mu malingaliro atumiki, koma osati kwa anthu. Ife tikukhulupirirabe mwazi wa Yesu Khristu umatitsuka ife kusalungama konse. Ife timakhala ana aamuna ndi akazi a Mulungu pakuvomereza machimo athu ndi kuwalandira magazi awa. Zilibe kanthu kuti ndiwo wampingo uti. Ndipo ife timakhulupirira izo ndi mtima wathu onse. Misonkhano yanga nthawi zonse ndi ya uvangeli wokomera onse kapena ya zipembedzo zonse. Kotero ife tikudalira kuti Mulungu akudalitsani inu nonse. Tsopano pakuima makamaka mu mzinda kapena malo, ife sitili pano kuti tidzayimire machiritso a uzimu. Ife sitikuonetsera nkomwe machiritso a uzimu. Ife tikuonetsera Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Ndipo pamene inu mukuonetsera Yesu Kristu, inu mumaonetsera machiritso a uzimu, chifukwa ndi zotsatira za imfa yake, imene imatipatsa ife chipulumutso ndi machiritso a matupi athu. Ndipo mulibe a ayi mphamvu mwa munthu aliyense yomwe ingakonze kumuchiza munthu wina. Machiritso anagulidwa kale pa Calvary, ndipo chinthu chokha chimene ife tingakhoze kuchita ndi kumulozera munthu kumene nthawi imodziyo nsembe yokwanira zonse inapangidwa ndi Yesu Kristu, mwana wa Mulungu. Mmenemo ife timangoyang'ana ndi kukhala moyo. Mulungu anakonza njira, ndipo ife timayilandira iyo. Mtumiki sangakhoze kumupulumutsa wina aliyense. Iye angakhoze kokha kulalikira uthenga ngati iye ali odzozedwa ndi Mzimu Woyera ndi kuwalozera anthu kumalo kumene iwo anapulumutsidwako. Iwo anapulumutsidwa zaka 1900 zapitazo pa Calvary. Inu muyenera kumulandira iye ngati mpulumutsi wanu tsopano kuti mukhale nazo zopindula kapena zogawiridwa kuchokera pa imfa yake ndi kusangalala nazo zotsatira za zomwe iye anazifera. Tsopano ndipo machiritso a uzimu ali chinthu chomwecho. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu pa iye ndi mikungirima yake ife tinachiritsidwa. Zonse mu tsiku lomwelo ndi munthu yemweyo. Zosalekanitsika zimayendera limodzi, china kwa chinzake. Magazi obwera kuchokera kumsana wake ndi awo omwe obwera kuchokera mmabala ake amasakanikirana limodzi ndi kumayenderera mpaka mmapazi ake. Onani, ndi zimenezo. Chipulumutso, machiritso, mtendere, kukhutitsidwa, chimwemwe. Chilichonse chimene ife tikuchisowa mu ulendo wa pansi pano chinakomanidwa mu Calvary. Ndipo Mulungu atumikira kwa aliyense yemwe ati avomereze izo pa maziko amenewo ndi kuzikhulupirira izo ndi mtima wawo onse. Tsopano Mulungu anayika mu mpingo ena aphunzitsi, atumwi, aneneli, mphatso za machiritso ndi mphatso za mitundu yosiyana. Iye anaziyika izo mu mpingo kwa kuupangitsa ungwiro mpingo, kuutengera mpingo pa limodzi. Ndipo tsopano masiku adutsa kuyambira pa gulu loyamba kwa atumwi, iwo anali nazo mphatso 9 zonse zikugwira ntchito mu mpingo. Gulu lachiwiri iwo anayamba kuzilala. Gulu lachitatu zinali pafupi zonse zitapita. Ndiye zinapita mu zaka 1500 za mibado ya mdima. Ndiye panadza kukonzanso. Kutachitika kukonzanso, panadza kuyeretsedwa. Pambuyo pakulungamitsidwa, kunadza John Wesley akulalikira kuyeretsedwa. Mmenemo munadza Calvin Knox ndi onse awo omwe anadza mmusimo kupita mu Pentecoste Nazarene mbado umenewo. Ndipo tsopano ife tikusunthirabe kukalowa mu mbado wina waukulu ukudzera mkwatulo wa mpingo. Ndipo muwu ife tikukhala mu nthawi ya kubwezeletsa kwa mphatso. Izo zinawapunthwitsa ochuluka a mipingo yawo yabwino yayikulu. Izo zinawatumiza achinazareni chambuyo. Izo zinapanga otentheka mwa ochuluka achipentekoste. Koma mofanana basi, Mulungu akusunthirabe patsogolo, akubweretsamo chikhulupiriro chokwatulitsa kwa mpingo wake ndiko kulondola. Chotero usiku uno ine ndikuyimira chikhulupiriro chimenecho. Chikhulupiriro chimene chinaperekedwapo kamodzi kwa oyera mtima mwa njira ya mphatso ya uzimu, chimene mwakulingalira kwanga mphatso ndi mayitanidwe, osati lingaliro langa, koma Baibulo limanena kuti mphatso ndi mayitanidwe ndi zopanda kulapa. Palibe kanthu komwe inu mungakhoze kuchita nazo. Iwe sungakhoze kuzipanga weka kukhala ndi maso a blue pamene iwe uli ndi a brown. Iwe uli basi chimene iwe uli mwachisomo cha Mulungu. Iwe sungakhoze ngakhale kubwera kwa Mulungu popanda Mulungu kukuitana iwe poyamba. Iwe sungakhoze kumufunafuna Mulungu popanda Mulungu kukufunafuna iwe poyamba ndi kukuitana iwe. Palibe munthu angakhoze kudza kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye. Chotero Mulungu akufunafuna. Mulungu wayika mu mpingo. Ndiyeno kuchokera pa mwana wang'ono obadwira kuno mu dziko ili la Kentucky, masomphenya amangobwera kwa ine mofanana basi monga kudya kapena china chilichonse. Izo zimangokhala monga momwe Mulungu angafunire. iye ama pereka izo. Ine ndimango chita mumwe iye ama nduzira ine kutindi chite. Ndituli ine ndilinao ondi tuta ambiri. Ine ndilinao antu ambiri omwe sama kulubira izo. Zilibe kantu zomwe zingati zichitike iwo sama zikulubira izo muli monse. Ine ndima yembekeza kukala nazo izo. Ndipo ngati ine ndikanati ndisakale nazo izo. Ine ndikanati ndipite pansi pa guwa kwina kwake ndikukati. Woko nde duambuye, chala kuika ndichiani ndi ine. Pakuti onse omwe amakala mwa umulungu mwa Kristu Yesu adzavutika ndikusautsidwa. Kulondola. Ife timaenera kumakala nazo izo. Ndiko kulondola. Chotelo Yesu anali nazo izo. Ndipo iye anati, ngati, pamene iye ankakoza kuima mwa umvetsira ake, ndiko madziwa chomwe anthu anali atala kuitsa, ndimomwe iwo anali atachilitsidwa kapena ayi, ndipo iwo ankamukhudza iye ndi chikhulupiriro chawo. Pamene iye anatembenuka, ndipo anati, ndani wandikhudza ine? Iye anati, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Tsopano, kuukha kwa magazi kwako kwatha. Chikhulupiriro chako chakupangitsa iwe kuchira. Mkazi anadza kwa iye nthawi ina, kapena iye anaima pamene iye anali padziwe kapena malo omwera, chitsime cha Yakobo. Ndipo mkazi anadza, ndipo iye anayamba kukambirana naye kwa mphindi zochepa, mpaka iye anapeza vuto lake. Anati, pita ukamutenge mwamuna wako. Iye anati, ine ndilibe aliense. Anati, uko nklondola. Iwe ulinawa asanu. Iye... Pamene iye anali kuno, iye ankadziwa kumene kunali nsomba, imene inali ndi ndalama kamwa mwake. Iye ankadziwa kumene abulu awiri anali ataima atamangidwa. Kumene njira ziwiri zimakomana pamodzi. Ndipo iye ankadziwa kumene mwamuna akanakhala atanyamula ntsuko. Zinthu zambiri zomwe iye ankazidziwa. Iye anamudziwa Filipo pamene iye anadza kwa iye kuti iye anali akupemphera asanabwere pansi pa mtengo. Ankadziwa kuti iye anali munthu wabwino, wachilungamo. Koma iye anati, mumawu ake omwe, ine sindingakhoze kuchita kanthu mwa ine ndekha, mpaka Atate atandisonyeza ine choti ndichite. Onse amene akukhulupirira lemba limenelo, nenani Amen. Ndizomwe ali, Yohane woyera 5:19. Iye anadutsa pa unyinji wa ukulu, anthu masauzande awiri kapena atatu ali pamenepo, olumala, wopindika, wopunduka, wosaenda, akungu, wopuwala, wodzaza nacho chikondi ndi chifundo, anaenda namudutsa aliyense wa iwo. Anamuchilitsa munthu wa matenda ena ang'ono ngati, oh, ine sindikudziwa. Iye mwina anangokhala wosachedwa kuzizidwa moyipa, pa zonse zomwe ine ndikuzidziwa. Izo, iye anali nazo izo zaka 38. Izo sizikanati zimuvulaze iye, kapena kumupa iye. Izo zinali zitankanilira. Ndipo iye anamupangitsa munthu ameneyo kuchira, ndipo anachokapo, ndikusiya unyinji uwo uli apo. Ndiyeno pamene iye anafunsidwa, iye anati, ine sindingakhoze kuchita kanthu mwa ine ndekha, koma chimene ine ndiwaona Atate akuchichita. Tsopano nthawi zina, anthu ankafuna kuti iye azichita chisudzo nazo izo. Pamene iwo amaona kuti iye anali nayo mphamvu imeneyo, iwo anamufunsa iye. Herode anati, ndichitire ine chozizwitsa, ndilole ine ndikone iwe ukuchita china chake. Ndipo iye anamupempha iye kuti aziyankhulire yekha. Iye anaima ngati osayankhula pamaso pa omusenga ake, ngati nkhosa yosayankhula pamaso pa oyisenga. Iwo anakulungiza chinsanza kuzungulira mutu wake tsiku lina, gulu la asilikali otsutsa. Ndipo anamumenya iye pamutu, ndipo anati, tsopano, ngati iwe uli mneneli, ngati iwe ukudziwa zinthu zonse izi, ndi zinazotero. Tiuze ife yemwe wakumenya iwe. Tichitire ife chozizwitsa. Pamene Satana anakomana na iye koyamba, Satana anati, tsopano, ngati iwe ungandichitire ine chozizwitsa, ine ndikhulupirira kuti ndiwe mwana wa Mulungu. Sandutsa miyala iyi ikhale mkati. Ndilole ine ndikuone iwe ukuchita izo. Yesu anangobwereza lemba moyankha basi kwa iye. Ndiyeno nthawi iliyonse, Satana amafuna kuti azimuona iye akuchita chozizwitsa. Anthu omwe ali ogwidwa ndi Satana amafuna kuti azimuona iye. Ndichitire ine china chake. Ndilole ine ndikuone iwe ukumuchiza uyu. Ndilole ine ndikusupule pa dzanja lako, ndipo iwe upachize apo, ndipo ine ndikukhulupirira iwe. ndi ino apo. Mzimu oipa omweo, umene unati, tsikapo pantanda tsopano, ndipo ife tikukhulupirira iwe. Manja ake atakhomeledwa pamenepo. Iwe ukumuitana Eliya, tiye timone iye abwere, adzakupulumutse iwe tsopano. Ngati iwe wapeza chifundo chochuluka chotero mwa iye, mwa Mulungu. Tiyeko timone iye akukupulumutsa iwe. Tsikapa ntandapo, ndipo ife tikukhulupirira iwe. Chita chozizwitsa pamaso pathu. Zozizwitsa nthawi zonse, zakhala zikwadodometsa wosakhulupirira. Koma chimodzimodzibe basi, ngakhalebe Atate athu akumwamba ndi Mulungu wochita zozizwitsa. Ndi choncho. Kulikonse komwe iye wakhala ali, chilichonse chimene utumiki wake wakhala uli, komwe iye wakhala ali ndi atumiki ake, uko kwakhala kuli zizindikiro zodabwitsa ndi zozizwitsa. Tsopano, Ambuye akudalitseni inu, pamene ine ndikuwerenga nkhani ya mulemba pano kwa mphindi zochepa, ndiyeno ife tipita mu utumiki, ndiyeno molunjika ku utumiki wa machiritso. Tsopano penyani, Yesu, pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anati, tsopano, zinthu zimene ine ndikuzichita, inunso muzidzazichita. Soposa izi, inu muzidzazichita, kapena zazikulupo, pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Tsopano, komabe kanthawi pang'ono, ine ndikumubwereza Yesu. Komabe kanthawi pang'ono, ipo dziko silimandiona ine kenanso. Komabe, inu muzindiona ine, pakuti ine ndikhala ndi inu, ngakhale mkati mwanu, mpaka kumathero a dziko. Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi a Kristu angati muno usiku uno, mukukhulupirira ndi mtima wanu onse, kuti Yesu Kristu anauka kuchokera kwa akufa, ndipo ali moyo usiku uno. Tiye ntione dzanja lanu. Chabwino, ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, kodi iye sangabale usiku uno mu mpingo wake, chinthu chomwecho iye ankachita mu mpingo wake, pamene iye anali kuno pa dziko lapansi muthupi, mukuona, ndi basi, mzimu woyera ndi mzimu wa Yesu Kristu, iye ali pano mumaonekedwe a uzimu. Wa moyo mochuluka basi, monga iye anali nthawi zonse, muno, akukhala mwa ife, kumachita zinthu zomwe iye ankachita, pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, ngati chitsimikizo chakukhala kwake ndi ife. Ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mkati mwanu, mpaka kumathero a dziko. Ambuye akudalitseni inu, tiyeni ife tipemphere. Atate akumwamba, usiku uno pezani ulemerero, Atate akumwamba, kuchokera mukuyesesa kwathu, kumene ife tikuyesera, kuti tikuyikire kwa ulemerero wanu. Tsopano, pano pali mawu, pano pa guwa, atatsegulidwa. Koma ndani angawamvetse iwo. Pamene iwo analembedwa mwakudzoza, zinalonjezera kuti iwo anali obisidwa kumaso a nzeru ndi alunta, ndipo akanadzamaululidwa kwa makanda omwe angathe kuphunzira. Tsopano Atate, ife tikupemphera kuti inu mutulole ife tidzitenge tokha ngati makanda, osadziwa kalikonse, kuti ife tikonze kuphunzira zinthu zina kupyolera mu vumbulutso mwa mzimu woyera. Mulole iye awatenge mawu a Mulungu tsopano, ndipo awapereke iwo kwa mtima uliwonse, monga ife tikuwasowera. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen. Mu Genesis, pakungotentha pang'ono pamwamba pano, ine ndikulingalira kuti kuli kumeneko nakonso, ngati osamalira pamalo angati atipatse mpweya pang'ono pokha mnyumba muno, kuti anthu amverere bwinoko pang'ono. Ine ndikuwaona ena iwo akukupiza. Tsopano, mu Genesis, mutu wa 22, ine ndikufuna kuti ndikokere chelu chanu kumawu pang'ono pano, basi pakutseka kwa nsonkhano uno wa uthenga. Ine nthawi zonse ndimakonda kunena, kapena kuwerenga mawu ena pano, chifukwa mawu awa sadzachoka konse, ndipo iwo ali amuyaya kwa nthawi zonse. Ndipo ngati ine ndikanati ndinene chilichonse cha mutu wa usiku uno, ine ndikukhumba kuti ndiyankhule pa izi. Mulungu ali nayo njira yoperekedweratu. Iye ali nayo njira yoperekedweratu yakufikira kwa iye. Iye ali nayo njira yakuthawira. Ndipo iye ali nayo njira yoperekedweratu pa chilichonse chimene ife tikuchisowa. Ngati ife tingakhoze kokha kuipeza njira iyo yomwe Mulungu wayipereka, ndiye ife titsimikiza kuti tizipeza izo. ngati Mulungu, ngati nyumba ino inaperekedwa pano, kuti izisamalira kuti mvula isamafike pa ife. Bora ngati ife tilowa mu nyumba muno, ndiye ife tachoka ku mvula. Ngati Mulungu wapereka njira ya chipulumutso, ife titati tayipeza njira yoperekedwa iyo, ife tikhoza kukhala nacho chipulumutso. Ngati Mulungu ali nayo njira yoperekedweratu ya machiritso auzimu, ndiye ife tikhoza kuwapeza tikapita mu njira imeneyo. Ife tipeza machiritso auzimu. Ngati Iye wapereka mtendere kwa osakhazikika, ndiye ngati ife tilowa mu njira imeneyo ndi kuyipeza njira yake yoperekedwayo. Ife tikhoza kukhala nawo mtendere. Tsopano, werenga kuchokera pa ndime ya 7 ya mutu wa 22. Zindikirani izi tsopano, nkhani yayikulu ya mwasewero ili pano patsogolo pathu. Ndipo Isaki anayankhula kwa Abrahamu atate ake, ndipo anati, Atate, ndipo iye anati, Ine ndili pano mwana wanga. Ndipo iye anati, Taonani moto ndi nkhuni, koma ali kuti mwana wankhosa wa nsembe yopsereza. Ndipo Abrahamu anati, Mwana wanga, Mulungu adzipatsa yekha mwana wankhosa wa nsembe yopsereza. Ambuye ataonjezera madaliso awo kukuwerenga kwa mawu amenewo. Ine ndikhoza kuwerenga moyankha kwa izo, ndime ya 14 nayonso. Ndipo Abrahamu anatcha dzina la malowo Yehova Yire, monga izo zili kunenedwa mu tsiku lino mu phiri la Yehova izo zimaoneka. Yehova Yire linali dzina la Mulungu la chiwombolo, Mulungu. Mawu oti Yehova Yire amatanthauza Mulungu adzipatsa yekha nsembe, Mulungu akonza njira mwakunena kwina. Tsopano, Mulungu anali ndi mayina apawiri asanu ndi awiri achiwombolo. Yehova Yire ndi Yehova Manase ndi Yehova Rafa mchiritsi ndi mayina apawiri osiyana onse awa omwe Iye anali nawo, chimene Iye anali, oyimirira chomwe Iye anali kwa anthu. Ndipo nsembe yoperekedwa iyi usiku uno, Yehova Yire, Ambuye adzipasa yekha mwana wankhosa. Nkhani yayikulu ya mwasewero yomwe ili patsogolo pathu pamene ife tikusunthira umo tsopano. Mzimu Woyera utawatenga mawu otsatira pang'ono awa ndi kuwumanga mtima uliwonse. Tsopano, uno ndi usiku wotsiriza wa msonkhano, ndipo ine ndikufuna wina aliyense wa inu kuti mundipatse ine tcheru chanu chosagawanika. Ndipo mumvetsere mwa tcheru tsopano. Ife tikuyesera kuti tilowemo kwa chigonjetso cha chikulukulu cha msonkhanowu. Uno ndi usiku wotsiriza. Kawirikawiri pamakhala anthu ambiri omwe amachizidwa usiku wotsiriza kuposa omwe amakhalapo mu misonkhano ina yonse. Kuyembekezera kwa kukulu, Satana amamenya zolimba, chilichonse chimapita molakwika mwakuoneka, chifukwa Satana akuyesetsa kuti awayike anthu awo mu kumangika ndi china chilichonse, kotero kuti iye akhoze kuwayika iwo kutali ndi nthawi yayikulu iyi yakupsinjika imene tsopano ife tili kulowamo kwa chachikulu, monga ife tingati tinene kupita mkati kuti tikaphe tsopano. Iye wamenyedwa kale kungoja, Iye wayalutsidwa kale ndi machenjerero ake onse ayalutsidwa. Ndipo amuna ndi akazi amuvomereza Yesu Kristu ngati mpulumutsi wawo. Anthu okhala ndi kansa ndi zotupa ndi china chilichonse achilitsidwa kale. Zonena za madotolo zatsimikizira kuti izo ndi zoona. Tsopano, pano pali gulu la anthu loterolo muno usiku uno, akhala akuyembekezera pansi pa kuyembekezera kwa kukulu. Ndipo Satana, ngati iye angakhoze kusokoneza malingaliro anu, ndizo zonse zomwe iye ayenera kuzichita. Koma tiyeni tipitemo tsopano kukupha kwa kukulu pakali pano, kuti timuthamangitse Satana ndi zimphamvu zake zonse mpaka kunja kwa nyumbayi, kuti Mulungu akhoze kukhala nawo ufulu wa njira ndi kumuchiza munthu odwala aliyense kwa ulemerero wa Mulungu. Tsopano, Abrahamu mbadwa anabwera uko kuchokera ku Sinala kutali ndi nsanja ya Babulo. Iye ndi abambo ake anayenda mpaka kukalowa mu zigwa. Ndipo uko Abrahamu pa usinku wapafupi zaka 75. Mulungu anamuitana Abrahamu mwakusankha. Ndipo anamutumiza iye kunja kwa dziko lake lomwe. Anamuuza iye kuti akanati adzakhale ndi mwana mwamkazi wake Sara. Yemwe anali usinku wa zaka 65 pa nthawiyo. Mulungu analonjeza, ine ndikufuna kuti inu muone momwe malonjezo a Mulungu alili enieni kwa iwo omwe anga walandire iwo. Ndipo iye anamuza iye zomwe iye akanati azichite. Ndipo iye anamusamutsako asakudziwa komwe iye anali kupita, koma kumakaenda mu dziko la chilendo. Mulungu pamene iye awaitana anthu, iye amawaitanira kukudzilekanisa kwa thunthu kwa zinthu zonse za mdziko, kutheratu psiti ku zinthu za chidziko. Zipatuleni nokha, ndipo Mulungu akudalitsani inu. Tulukani pakati pawo, musakhale ogawana nawo za machimo awo. Musadzimange nokha goli pakati pawo osakhulupirira, koma mudzimange goli ndi okhulupirira, mbadwa limodzi za ufumu. Ndipo Abrahamu anayenera kuti amutenge mkazi wake ndi kuchoka mdzikolo, koma iye anamukhulupirira Mulungu mwachikhulupiriro. Iwe sukanakhoza kuzilingalira izo, palibe njira yopezera momwe iye akanakhozera kuchita izo konse. Momwe mkazi uyu anakhalira ndi iye kuyambira ali msungwana wang'ono onse awo ang'ono, anthu athanzi, masiku onse awa, mpaka iye analino 40, 50, 60, mwina mwake zaka 25 atadusa kusintha kwa thupi. Ndipo Mulungu anati, iwe udzakhala ndi mwana mwa mkazi uyu. Ndipo Abrahamu anamukhulupirira Mulungu. Motsutsana ndi kulingalira konse, motsutsa kufufuza konse kwa sayansi, ngakhale mpaka ku tsiku lino. Zingatheke bwanji kuti mkazi wa usinku wa zaka 65 kukhala naye mwana? Koma Mulungu anati iye akanati adzachite izo, kotero Abrahamu anazikhulupirira izo. Chotero iye anapita uko asakudziwa kumene iye anali kupita. Ndipo potsiriza, Sara atafika pokhala ali pafupi usinku wa zaka 100, Abrahamu anali akukhulupirirabe. Ine ndikufuna kuti inu muzione izo. Akukhulupirirabe kuti Mulungu anali woti asunga lonjezo lake. Iye anali nazo zonse zokonzekera mwanayo. Ndipo potsiriza, mwanayo anafika. Mulungu nthawi zonse amachita izo mwanjira imeneyo. Iye anamubweretsa mwanayo munyengo yake basi. Onani, pamene zimatalikira talikira, Abrahamu analingalira. Chabwino, ine sindinamulandire iye lero, ine sindinamulandire iye mwezi uno, ine sindinamulandire iye mwezi wata. Koma zinalibe kanthu kuti zatalika bwanji, momwe zikuchedwera. Ndipamene ine ndikufika pakukalambira, ndimochuluka momwe chiti chidzakhale chozizwitsa. Mpatseni Mulungu matamando pa izo. Malomoti azifoka monga ife tingakhale tili kupempheleredwa usiku uno ndi kuchiritsidwa titi nkudwalika mawa. Inu nkuti, o chabwino, munalibe kanthu mu izo. Ndicho chifukwa inu simukhoza kwasunga mawu a Mulungu. Mawu anu ine ndawabisa mu mtima wanga, o Ambuye. Davide, abiseni mawu a Mulungu mu mtima mwanu, ndiyeno Mulungu awasunga mawu amenewo. Mulungu ayenera kumasunga mawu ake. Mulungu sasowa kuti azichiza kuti atsimikizire mphamvu yake, koma iye amayenera kumachiza kuti asunge mawu ake. Ndiko kulondola. Mulungu samasowa kuti atsimikizire kalikonse. Iye ndi Mulungu. Koma chimene iye amayankhula, iye amakakamizidwira ku mawu ake. Kotero muli inu ndi ine wokakamizidwira ku mawu athu. Ndipo Mulungu ndi wokakamizidwira ku mawu ake. Chotero ngati machiritso a uzimu ali mu mawu, izo zikhazikitsa icho. Ngati iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake, ife tinachiritsidwa, imeneyo inali nsembe. Izo zikukhazikitsa icho. Momwe ine ndikudziwira ndizo zonse. Ngati Mulungu anachita izo uko, analonjeza kuti iye akanamadzachita izo, izo zikukhazikitsa icho. Umo ndi momwe izo zinalili ndi Abrahamu. Zinalibe kanthu zomwe zimabwera kapena zimapita. Abrahamu anakhulupirira izo muli monse. Mwina mwake anali nazo zonse zokonzekera mwanayo, ndiye Mulungu anamulola kuti iye apite mpaka iye anafika usinku wa zaka 100. Anamusandutsa iye ndi Sara kubwerera ku msungwana nyamata kachiwiri, ndipo anawapatsa iwo mwana. Apo chithunzi chake chokongola. Tsopano chimene ife tili nacho patsogolo pathu choti tichilingalire, ndi uyu mwanayo akudzakhala pafupi usinku wa zaka 16-17, mtima omwe wankhalamba yayimuna iyi ndi yayikazi wokondedwa kamunthu kakang'onoko. Tsopano Mulungu akuyankhula ndi Abrahamu usiku wina, anati, Abrahamu, umutengere iye pamwamba apo ku phiri, ndipo ukamupereke iye uku, ukamuphe iye. Ndipo komabe Mulungu anali atamulonjeza Abrahamu kuti kupyolera mwa Isaki mafuko onse a dziko akanati adzadalitsidwe. Iye azichita chotani tsopano pambuyo pakuyembekezera kwa zaka zonse izi akukhulupirira? Ndipo tsopano pambuyo pa nthawi yonse iyi zitheka motani mwana chiyembekezo chokha cha lonjezo la Mulungu? Ndipo Mulungu anamuza Abrahamu kuti aononge chiyembekezo chilichonse chomwe iye anali nacho apanso. Mukuona momwe Mulungu amachitira kuyesa. Mulungu amakulola iwe nthawi zina kuti udwalike pang'ono utapempheleredwa kale, basi kuti akuyese iwe. Kuyesa ndi mayesero a chikhulupiriro, koma iye yemwe apirira ndizo apo. Kuditsitsanibe, mutengeni Mulungu pa mawu ake, khulupirirani mawu aliwonse iwo. Zilibe kanthu zomwe china chilichonse chinena kapena chichita, khulupirirani izo muli monse. Zilibe kanthu momwe zochitika zikuonekera, mukhulupirireni Mulungu muli monse. Ndiye apo Mulungu anati, umutenge mwanayo ndipo umutengere iye pamwamba apo, ine ndati ndidzalidalitse dziko lonse ndi iye. Iwe wayembekezera kwa zaka zonse izi, tsopano iwe uli usinku wa zaka 100, pafupi usinku wa zaka 116-18. Tsopano ine ndikufuna iwe umutenge mwana wang'onoyo ndipo umutengere iye pamwamba pa phiri uko, ndipo ukamuphe iye. My, oh, zinaoneka zachilendo kwambiri, zosalingalilika, kuti Mulungu akanamufunsa Abrahamu kuti amuononge mwana wake yekhayo. Koma kuseri kwa izo tsopano, ife tikuchiona chithunzi chomwe iye anali kuchijambula, Mulungu kumupereka mwana wake yekha. Abrahamu sanafune kuti awawuze amake, ndithudi izo zikanaswa mtima wake. Anayika zisyalo abulu ena, ndipo anawatenga antchito angapo, ndipo anakwera napita ku phiri. Ine ndimangolikonda gawo ili apa. Ndiye iye anakafika kumene phirilo linali, ndipo iye anati kwa wantchito, inu mutidikire pano tsopano pamene mwanayu ndi ine tikupita kutsidya kuti tikapembedze. Ndipo mwanayu ndi ine tikabwelera. Akabwelera chotani iyeyo pamene iye akupita kuti akamuphe iye? Koma Abrahamu ankadziwa ichi kuti iye anali atamulandira iye mwachiwelengero ngati wina ochokera kwa akufa, ndipo Mulungu anali wokhoza kumuutsa iye kwa akufa. Mulungu akanadzapanga njira yothawirapo mwa njira ina, motani iye sanali kudziwa. Mulungu anamuuza iye umutenge iye ndipo ukamuphe iye. Ndipo icho chinali chinthu chake chokha chimene iye anali woti achichite. Inu mutidikire pano, mwanayu ndi ine tikupita kutsidya kuti tikapembedze, ndipo mwanayu ndi ine tikabwelera. Zindikirani, Isaki wang'ono ananyamula nkhuni, anapita pamwamba pa phiri, abambo ake akutsogolera, Isaki pambuyo ali ndi nkhuni pa msana wake. Tayang'anani pa izo, chithunzi chokongola cha zaka zina 800 mtsogolo, Mulungu akumutsogolera mwana wake yemwe waku Kavre ali ndi nkhuni pa msana wake kukachita nsembe. Chithunzi Mulungu akukonza njira yothawirapo. Tsopano ndipo pamene Abrahamu anafika pamwamba pa phiri, anayiguduguzira miyala palimodzi, ndipo anamanga guwa, anayika nkhuni pansi. Kamwana kakang'onoko kanati, Atate, iye anati, ndine pano mwana wanga. Iye anati, guwa ndili, ndipo nkhuni ndizi, koma ali kuti mwana wankhosa wa nsembe. Ndipo Abrahamu ndi liwu lonjenjemera anati, Mulungu apereka mwana wankhosa wa nsembe. Tayang'anani pa mphindi ya mdima iyo, komabe chikhulupiriro chosasakanizidwa sichikanamulola iye kusamukhulupirira Mulungu. Zindikirani. Oh, ine ndimangoyang'ana pa nkhani iyi nthawi zina ndikulira mwachisangalalo. Abrahamu anamanga manja a mwana wake yemwe, anamugoneka iye pa guwa, anasolola mpeni kuchokera pa lamba wake, ndipo anali atakonzeka kuti achotse moyo wa mwana wake, chifukwa Mulungu anali atamuwuza iye kuti achite choncho. Ndipo pa nthawi imeneyo, liwu linafuula kuchokera kumwamba, linati, Abrahamu, imisa dzanja lako. Ndipo pamene Mzimu Woyera unagwira dzanja lake, anati, Ine ndaona kuti sunamukanize mwana wako yemwe, ine ndikudziwa iwe umandikonda ine. Ndipo cha munthawi yomweyo, china chake chinayamba kulira uko muchipululu, chitagwidwa pamwamba pamenepo. Ndipo apo panali kamwana kankhosa. Mulungu anapereka nsembe. Penyani mwana wankhosa. Iyo inkayenera kuti ikhale nkhosa ya mphongo. Mwana wankhosa, choyimira cha Khristu, yemwe akanadzatenga malo a imfa, ndi imeneyo nsembe yoperekedwa ndi Mulungu. Ndipo Abrahamu anayipereka nsembeyo malo mwa Isaki. Kukongola kwake kwa chithunzi chitsopano. Zindikirani, Mulungu nthawi zonse ankakonza njira. Iye akonza njira usiku uno kwa wina aliyense wa inu. Ndipo Israeli, pamene iwo anali uko mu Egupto, iwo anali mu msinga ndi mvuto, ndipo iwo anayamba kulilira kwa Mulungu kuti awawombole. Zindikirani, njira yomwe Mulungu adzayipereka ndi pamene ife tili mu mawu a Mulungu. Israeli anali nawo mawu a Mulungu kuti iwo akanati adzatulukeko uko tsiku lina. Chotero iwo anayamba kulilira kwa Mulungu molingana ndi chifuniro cha Mulungu kuti Mulungu apereke zomwe iye anali atalonjeza kuti adzazichita. Ndino apo, inu mukamapempherera china chake chomwe chili kunja kwa chifuniro cha Mulungu, inu simungakhoze kukhala ndi chikhulupiriro kwa icho. Koma pamene Mulungu alonjeza chilichonse, ine ndimakhulupirira kuti iye asunga mawu ake. Chotero, iwo ankadziwa. Ndicho chifukwa Abrahamu anadziwa kuti Mulungu akanati amuwombole iye. Mwina mwake chifukwa iye anali atalonjeza izo kupyolera mwa Isaki, mafuko onse mudziko akanati adzadalitsidwe. Ana Israeli uko mu Egupto, iwo ankadziwa kuti Mulungu anali atawalonjeza iwo chiwombolo. Chotero iwo anapita nama kapempherera lonjezolo. Inu mukuti mbale Branham, ngati ine ndikana madziwa machiritswa auzimu kuti Mulungu anali atalonjeza izo. Chabwino, tiyeni tizitenge izo mphindi yokha. Yakobo 5:14, ngati kulibe msonkhano wokopa wa machiritso mu mzinda kwina kwake, iye anati, ngati alipo wina pakati panu akudwala, iyeyo aitane akulu ampingo, awadzoze iwo ndi mafuta ndi kuwapempherera iwo. Pemphero la chikhulupiriro lidzamupulumutsa odwala. Ndiwo mawu a Mulungu. Njira yoperekedwa ndi Mulungu. Ndiko kulondola. Zindikirani. Pamene Israeli anayamba kulira, Mulungu anayamba kumva, ndipo anapereka njira yothawirapo. Anamutumiza Mose kwa iwo. Zinali zodabwitsa bwanji izo. Atalirira kale chiwombolo, ndipo pamene chiwombolo chinabweretsedwa kwa iwo, iwo analephera kuchizindikira icho. Ndipo anachikana icho. Ndipo anachita kuvutikira zaka 40 zina. Kodi izo si zeni za lero? Mulungu akakubweretserani inu china chake, ndipo mumaopsezedwa nacho. Mulungu anatumiza Mzimu Woyera kwa inu anthu, omwe simunkaukonda mpingo onse wa chizolowezi uwu, chipembedzo cha zamipingu. Mulungu anakutumizirani inu Mzimu Woyera, magulu akulu awo akuopsezedwa ndi iwo. Ophunzira anali pafupi kuti amire usiku wina mu ngalawa yaing'ono, ndipo iyo imapendekeka pa nyanja, ndipo iwo anali akulirira chithandizo. Ndipo pamene iwo anamuona munthu yekha yemwe akanakhoza kuletsa mafunde akubwera, iwo anachita mantha ndi iye, ndipo ankaganiza kuti iye anali mzukwa. Chiyembekezo chokha chomwe iwo anali nacho, iwo anali kuopsezedwa ndi icho. Alipo amuna ndi akazi akhala pano usiku uno.
ali ndi kansa, vuto la ntima, matenda opsha, mopanda kukaika. Ndipo chiyembekezo chokha chomwe inu muli nacho, adokotala anu atachita kale, atachita zonse zomwe iwo akanakhoza kuzichita, inu mwangokhala amantha kuti mufikire apo ndi kumudalira iye. Musati muzichita mantha, atengeni mawu ake, imani apo pomwe, ndi njira yoberekedwa ndi Mulungu kwa inu. Mulungu wakutumizani inu kuno. Usiku uno pa cholinga chimenecho. Iye sana kutumiza nikonse inu kuno usiku uno, kuti ine ndikupemphereleni inu. Iye wakutumiza inu kuno usiku uno, kuti muilandire njira yake yoperekedwa. Yesu Kristu, nsembe yotetezera kwa tchimo ndi matenda. Ine ndikuyembekeza inu mukumvetsa izo. Zindikirani, iwo ankalilira chiwombolo. Mulungu anawatumizira iwo chiwombolo. Iwo anachita kuyembekezera zaka 40 kachiwiri kuti azilandire izo. Muchipululu, Mulungu analonjeza kuti iye akanamapereka zonse zomwe iwo anali kuzisowa. Iwo mkate unawathera, ndipo Yehova ile yemweyo, Mulungu apereka nsembe kwa Abrahamu, zaka 400 ntsogolo, anali akadali Yehova ile, kuti apereka chilichonse chomwe ana ake anali kuchisowa. Ndizi pano, ine ndikufuna izo zipite patali mwakuya kumbali ya kumanzere pansi panthiti ya chisanu. Mvetserani, iye akadali Yehova ile, sembe yoperekedwa ndi Ambuye. Ilandireni iyo, musati muzingoyesera kuzilingalira izo. Musati muziyesera kuzilingalira, inusi mungakoze kuzilingalira. Njira za Mulungu ndizopitilira kuzifufuza. Inusi mumamulingalira Mulungu, inusi mumamudziwa iye mwachidziwitso, inusi mumamudziwa iye mwamapunziro. Inu mumamudziwa iye mwachinthu chimodzi chokha, chikhulupiriro. Inu simungakhoze kulingalira. Ndizosa lingalirika kukhulupirira kuti inu mungakhoze kuzilingalira izo. Inu simungakhoze. Inu mumangoyenera kuzivomereza izo. Zindikirani kachiwiri munthawi yayikulu yopambana iyi. Mkate unawathera. Kodi iwo akanatani? Ngati Mulungu anawauza iwo anali kupita ku dziko lolonjezedwa, zili kwa Mulungu kuti awasamalire iwo mpaka akafike uko. Ndipo Yehova ile yemweyo anali apo ndi iwo. Ndiyeno pamene iwo mkate unawathera, Yehova ile anapereka njira ya mkate, njira yonse kudutsa muchipululu, mana ankavumba kuchokera kumwamba. Iwo madzi anawathera, nchanchito yanji kumadandaula. Yehova ile, sembe yoperekedwa ndi Ambuye, inali apo ndi iwo. Ipo iye analikantha thanthwe, ipo iwo ankayankhula kwa ilo, kuyambira apo mpakana. Ipo madzi ankatuluka mochuluka, kumwetsera ng'ombe zawo zonse. Zikwi za magaloni pamphindi, akutsanuliridwa kuchokera mu thanthwe la muchipululu chowuma. Nzosa lingalilika, si choncho, koma Mulungu anawapereka. Inu simumalingalira momwe iye amachitira izo. Iye amangozichita izo chifukwa iye anati iye akanadzatero. Akanakhoza bwanji odwala, atagona, akufa ndi kansa. Madokotala opambana atanena kuti palibe chiyembekezo konse. Iwo akanakhoza bwanji kuchiritsidwa. Ndizosa lingalirika, koma iye ndi Yehova ile, sembe yoperekedwa ndi Ambuye. Ndizokongola bwanji. Siku lina, iwo anakhala ndi matenda munsasa. Iwo analibe mwina opanda adokotala ndi chisamaliro. Omwe anali, Mose kunja uko ndi gulu lonse lijala anthu. Pafupi 2 miliyoni a iwo. Okalamba ndi ang'ono ndi odwala ndi onse. Pamene iwo ankatuluka muchipululu, uko kunalibe ofoka mmodzi pakati pawo. Koma tsopano zindikirani, pamene iwo anali kunja uko, ndipo iwo ankachimwa. Ipo njoka zinayamba kumawaluma iwo. Panalibe kanthu komwe iwo akanakhoza kuchita. Ipo Mulungu, pamene iye, Mose, amayankhula ndi iye, anapereka chitetezero. Anamuza Mose, pita ukatenge chidutswa chankuwa, ukapange njoka kuchokera mwa iwo, ndipo ukayike iyo pa mtengo. Ipo kudzachitika, yense yemwe adzayangʼana pa njoka iyi, adzachiritsidwa. Choyimira chokongola kachiwiri, nkuwa. Njoka payokha inkayankhula za tchimo loweluzidwa kale, Eden. Pamene Mulungu analengeza chiweluzo pa njoka, iyo inali itaweluzidwa kale. Nkuwa umayankhula za chiweruzo cha uzimu. Paguwa la nkuwa pamene matupi a zinyama analikuochedwa. Magazi atatengedwa kale 9 koloko iliyonse mmawa, 12 koloko ndi 3 koloko madzulo. Magaloni a magazi ankaponyedwera paguwa ili. Pamatupi a nyama zakufa. Utsi wakuda unkakwera mwamba. Myuda aliyense mu Palestina ankagwada pa maondo ake ndi manja ake kuloza kumwamba. Ndipo pamene utsi uwo unkakwera mwamba, mapemphero ake ankapita limodzi nawo. Chabwino, chiweruzo chawo Mulungu. Matupiwo ankaotchedwa pa guwa la nkuwa. Basi monga mu Israeli, pamene Ahabu anapangitsa Israeli kuti achimwe, ndipo Eliya anatuluka kuti akayang'ane mu mlengalenga zaka zitatu ndi miyezi 6 kopanda mvula, iye anati, mukuoneka ngati mkuwa, chiweruzo cha umulungu. Muchivumbulutso, pamene iwo anamuona Yesu, muchivumbulutso 1, mapazi ake ankaoneka ngati mkuwa, chiweruzo cha umulungu. Njoka inkayankhula za chiweruzo cha umulungu, ndi kuti amusangalatse Mulungu. Ziweruzo zake ndi za umulungu, ndipo ndiye mtengowo unkayimira mtanda. Ndipo njoka inkayimira Yesu, Ambuye Yesu okondedwa, iye anabwera pansi ndipo anapangidwa tchimo. Mulungu mwini wake anadzulula yekha muthupi. Anapangidwa monga mwa thupi lochimwa kuti adzachotse matenda ndi tchimo pa dziko lapansi. Ndizokongola bwanji. Mmenemo iye anakonza njira. Yesu anati, monga Mose anakweza mwamba njoka ya mkuwa muchipululu, chotero ayenera mwana wa munthu kuti akwezedwe mmwamba. Tsopano kodi njoka ya mkuwa inkakwezedweranji mmwamba? Kwa chifukwa cha pawili, iwo anali atachimwa, ndipo anali kudwala. Tsopano ndiye Yesu anakwezedwa mmwamba, anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndi mikungirima yake ife tinachilitsidwa. Chifukwa cha pawili. Ndipo izo zikadali zenizeni basi usiku uno kuti Kristu azichiza odwala, monga izo zilili kuti azipulumutsa ochimwa. Nchozizwitsa mochuluka kuti iye apulumutse ochimwa, iye ayenera kuti amusinthe njira zake. Ndipo ndithudi iye atamusintha kale, iye akanati azidziwa momwe angati azimukhulupirira Mulungu pa machiritso ake. Mukuona zomwe ine ndikutanthauza? Choyimira china chokongola, mwansanga, ine ndinapezeka ndikuganizira mu buku la Lute. Ambira inu mumathamanga pamwamba pa buku limenelo, opanda kuganiza, osaganiza chomwe ilo lili. Ndiyo imodzi ya nkhani zazikulu kwambiri mmenemo, ya choyimira cha Kristu muchipangano chakale chonse. Mumuto yamba wa buku la Lute, Naomi, mauti Naomi amatanthauza wokondweretsa. Iye, mwamuna wake, ndi ana ake amuna awiri, anachoka ku Palestina, choyimira mpingo. Ndipo iwo anachoka ku Palestina, anapita uko mu dziko la Mwabu. Ndipo uko, iwo anakakhala atachoka ku dziko la kwawo. Ndicho chopipilitsa chakubwerera mbuyo, monga Israeli anachitira. Yuda aliyense yemwe ankachoka ku Palestina anali kunja kwa chifuniro cha Ambuye. Mulungu anapeleka Palestina kwa Ayuda, ndipo anati, muzikhala muli mmenemo. Ndipo Rute anatuluka, kapena osati Rute koma Naomi. Ndipo ana ake amuna awiri anakwatira, ndipo amuna onsewo anafa, mwamuna wake ndi ana amuna awiri. Iye anauyamba wobwelera kwawo. Azipongozi ake akazi anapita teka la ulendo ndi iye. Mmodzi wa iwo anakweza maso ake, ndipo anayangana mbuyo ku dziko la kwawo, iye anabwelera. Koma Rute wachimwabu, iye sakanakhoza kupita. Iye ankawakonda apongozi ake. Iye anati, bwelera kwa anthu akwanu, ine ndakalamba. Ndipo ngati ine nditati ndidzakhale nawo anayena, bwanji, inu mukudziwa malamulo kuti momwe zimayenera kuti zikhalire mu masiku amenewo, inu masikolala a Baibulo. Anati, ngati ine ndikanati ndidzakhale ndi mwana, izo zikanati, iwe ukanadzakhala wankulu kwambiri kwa iye, pamene iye akanati adzakule. Chotero bwelera, ndipo ukhoza kukakwatiwanso. Oh, ine ndikuzikonda izi. Naomi tsopano, woyimira kwa mpingo wa Chiyuda. Rute, woyimira kwa mpingo wa mitundu. Zindikirani, Ipo tsopano pano iye akubwereranso. Onani, Rute pokhala wa mitundu wopembedza wa chikunja. Iye anayangana mbuyo ndipo iye anati, ine ndipita nanu. Mene inu mukakhala, ine ndikakhala. Mene inu mukafera, ine ndikafera. Mene inu mukaikidwa, ine ndidzakaikidwa. Mulole mulungu wanu akhale mulungu wanga. Umenewo ndi mpingo wa mitundu ukulandira chipulumutso kupyolera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Zindikirani chithunzi chake chokongola. Ipo tsopano ndikukhumba ife tikanakhala nayo nthawi, mutu wathu murute akuulula nthawi yake kuti abwerere. Pamene iye anabwerera mu nthawi yokolola basi nyengo ya balele. Ndipo pamene iye anapenya atayangʼana ku dziko la kwawo, iye analira, ine ndimangopukwa kuti ndidzafike mu Palestina. Mwaona, iwo anali akulira pamene iwo analiona dziko la kwawo. Ayudawo mwama sauzande akukhuthukira mu Palestina. Iyo kalendala ya lero mbale. Ine ndikukuwuzani inu, ife tikukhala pa mapeto a nsewu. Ine sindikanakhala wodabwitsidwa pang'ono kuti alipo anthu ambiri omwe akhala muno mu usinkhu wa ukalamba, adzayiona nthawi pamene sipadzakhala mwala umodzi wosiyidwa pa unzake mu Louisville, Kentucky. Izo zikhoza kukhala mu chaka china. Ine sindikudziwa, musati munene ine ndinati chaka. Ine sindikudziwa, palibe wina akudziwa. Koma ife tili pa mapeto a nsewu. Ine ndikudziwa izo. Mabomba a hydrogen awo ndi zinthu zilizokonzeka kuti ziphulike nthawi iliyonse. Ayuda akubwerera ku Yerusalemu, ndipo nyenyezi ya nsonga 6 ya Davide, mbendera yakale kwambiri mu dziko, ikuwuluka uko mu Yerusalemu. Nthawi yoyamba kwa zaka 2,000, chizindikiro cha nthawi. Ndipo zindikirani chimodzimodzi monga Naomi, yemwe anataya zonse zomwe iye anali nazo. Ndipo anali akubwerera basi mu nthawi ya balele. Ndipo Palestina lero akuyamba kufutukuka ngati rose. Zinthu zina zazikulu kwambiri zomwe zikupezeka, chuma cha maiko onse mdziko. Mankhwala akupezeka mu nyanja yakufa, ndi wopanda mtengo woti nkuutchula. Palestina, dziko lalikulu kwambiri la zipatso. Mandimo omwe amalemera mapaundi 5 limodzi, pafupifupi amalimidwa kumeneko. Taganizani za izo, zonsezo zikukwaniritsa mau au mulungu a mulungu. Akupita kwawo, Ayuda akubwerera mu nyengo ya balele. Iye anakweza mwamba manja ake, ipo analira. Ipo iwo anati, apa akubwera Naomi. Iye anati, musati muzindicha ine Naomi, pakuti mulungu wachita nane mowawa. Asa kudziwa yemwe iye anali kubwera limodzi naye. Ayuda akudziwa mochepa kuti kumukana kwawo Yesu kunango apatsa amitundu malo oti alowelemo. Oh, ine ndikungozikonda izo. Zindikirani, iye pamene iye anakwezapo maso ake, ndipo analira. Ndipo zindikirani, ye iwo ankanena kuti atenge cholandira chake chonse chinali chitalandidwa kwa iye. Kotero iwo ankanena kuti akhale amoyo. Rute pokhala mkazi wang'ono wokongola, anapita ku minda uko ya Bowazi kukakhunkha. Izo ndi zomwe osauka ankachita. Osowa, ndikufuna kuti inu muzindikire chomwe oyimira mpingo ali. Ndi mpingo osauka. Rute pokhala woyimira mkwatibwi wa mitundu tsopano, iye ankapita mbuyo mwa okolola kuti azikatola tingala pang'ono tomwe tinali ndi tirigu wina pa ito, kuti kunthira ito monga choncho muthumba kuti akhale moyo. Kukhunkha osavala nsabato mʼminda ya Bowazi. Ndipo Bowazi anali bwana wakukolola kuimira Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Zindikirani, mbuye wankulu wakukolola. Ndipo iye anatulukira kuti adzayang'ane pa minda yake. Iye anaona okhunkha kumeneko. Iye anaona okolola. Ndipo pamene iye anaponyera maso ake chakwa Rute, iye anagwera mu chikondi naye. Khristu ndi mpingo wake. Iye anati, ndi ndani buthu ili lomwe likukhunkha mʼmundamo? Iwo anati, Rute anabwera naye pobwera. mpingo wa Chiyuda pansi pa kutsogolera kwa lawi la moto, pansi pa kutsogolera kwa Yehova, unakonza njira ya chipangano chakale kwa Mkristu wa mzimu woyera wachatsopano. Anabwera naye limodzi nawo. Oh, ife tikanakhala ndi nthawi kuti tipume pa izi pang'ono pokha. Zindikirani kubwerera. Ndiye iye anati, pangitseni iye abwere ndikudzakhala pansi pa mthunzi ndikudzadya chakudya chathu china nafe. Oh, ngati ife tikanakhala nthawi yoti tiike kutsimikizira kwina pa izo. Zindikirani, ndiye Boazi anayang'ana pa iye, anaona kuti iye anali mkazi wangwiro. Icho ndithu ndichiyenera kuti chinali chiyelo. Chotero iye anayendera chauko ndipo anati kwa okolola onse. Iye anati, tsopano inu, pamene dona wang'ono uyu azibwera mbuyo mwanu, musalole kuti iye adziwe izo, anati. Koma tsopano, pamene iye azibwera mbuyo mwanu, kamodzi munthawi, muzigwetsa zonjezera zodzaza mdzanja kuti iye azizitenga izo. Oh my. Kupita chakumeneko, kukhala ndi kansonkhano kakang'ono chapa, ndi msonkhano wapemphero wa mkakhumbi. Kusekedwapo, kunyozedwapo ndi ena, okhunkha ena. Kutola timasache pano ndi apo, ndi kumati puntha ito. Kupeza mdalitso pang'ono pano, ndi kuyendetsa maola 50 kukapeza wina. Koma ndine othokoza kwambiri chifukwa chazokwana mdzanja lalikulu kamodzi munthawi. Mpingo wa ung'ono wobadwa kachiwiri umazipeza mu chitsitsimutso chakachitidwe kachikale zodzadza mdzanja. Iye anazitola izi apo, ine ndikulingalira nati, Ambuya dalitsidwe. Anazipunthamo izo, ndipo pa nthawi ya usiku iye anali nazo zodzaza thumba. Boazi! Kuimira Kristu akupita ku mzinda mwa msanga, iye sankafuna msungwana uyu kuti apite kwina. Anati, kodi iye ndi wandani? Anati, Naomi. Ndipo mpingo wa Chiyuda wa Orthodox unabala mpingo wa mitundu. Ndiko kulondola. Anati, iyeyo ndi ndani? Anati, iyeyo ndi Naomi. Kotero iye akupita, iye akupita uko. Iye anati, tsopano ine ndiyenera kuti ndiwombole za iye zonse. Tsopano lamulo la chiwombolo mu chipangano chakale kuti amayenera kukhala wombola wapachibale. Lamulo linkafuna sikuti munthu aliyense akanakhoza kuwombola munda wotayika, koma ankayenera kukhala ali wina wake yemwe anali wapachibale. Ndiyeno wina wake yemwe anali wokhoza kuwombola, wolemera mokwanira kuti awombole, wokhoza mwachuma. Ndizokongola bwanji! Oh my! Kristu! Wolemera! Wolemera pawiri! Mfumu yakumwamba! Powona mpingo wa ung'ono wodzazidwa ndi mzimu woyera, amagwetsera zodzaza mdzanja pang'ono apa ndi apo. Zindikirani, jira yokha yomwe Mulungu akanakhoza kuwombolera. Mulungu anachita kubwera pansi ndi kudzapangidwa wachibale kwa ife. Mulungu anali mu mzimu. Mulungu anabwera pansi ndipo anadzapangidwa thupi. Mulungu anali mwa Kristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Iye pofuna kuti amuwombole munthu, iye anachita kudzakhala munthu wapachibale. Kodi inu mungakhoze kulingalira umulungu utabwera pansi nupangidwa thupi? Chikondi! Mnyamata akanamuchitira chani mkwatibi wake wang'ono yemwe akumufuna kuti akhale wokoma mtima? Iye ndi wakhungu, iye angachita chilichonse. Inde bwana, iye akumufuna iyeyo. Palibe kanthu kanga muletse iye. Iye akhala naye. Umo ndi momwe Mulungu anachitira pamene iye anauona mpingo. Iye anaukonda iwo. Panalibe kanthu kakanati kamuletse. Iye anali wokonzeka kuti apeleke moyo wake. Ndipo Mulungu anasunthira pansi muthupi la nofu. Hoyenera, mfumu yakumwamba. Anakhala wapachibale, ndiye Mulungu, iye atabwera kale muthupi mwa Yesu Kristu, anadzakhala wombola wapachibale. Penyeni Boazi, Tsopano iye asanati amutenge iye, iye anayenera kuti afunse ngati analipo wina wake, wapachibale wapafupi, yemwe akanati azitenge izo. Kumutenga iye, kotero pofuna, kunalibeko aliyense yemwe akanakhoza kuchita izo. Kotero ndiye, iye anayenera kupanga umboni wapagulu pamaso pa Israeli. Kuti iye anali atamuombola Naomi. Ndipo iye anamuombola Naomi pofuna kuti amutenge Rute. Oh my. Iye anadza kwake omwe. Ndipo ake omwe sana mulandire iye ayi. Koma iye ankaenera kuti amuombole Naomi kuti amutenge Rute. Mwaona? Oh, ndi chithunzi chokongola bwanji. Ndiwuzeni ine kuti mawu a Mulungu ndi osadzozedwa. Chidutswa chilichonse cha ilo chikuyankhula zakudza. Ndipo Rute tsopano kudikilira. Ndipo Boazi mfumu ya kukolola, kapena mbuye wa kukolola, akupita kunja kwa zipata. Ndipo akwaitana akuluakulu onse mu mzinda. Ndipo anapanga umboni wapagulu kunja kwa chipata. Iye anati, onani kwa izo anthu nonse inu. Iye anavula nsapato zake, anaziponya izo pamaso pa iwo ngati umboni. Anati, ine tsiku lino ndawombola chuma chonse chotayika cha Naomi. Ndipo katundu wake yense ndi wanga tsiku lino. Oh my, konzekani, ndize apa. Oh, ine ndikungomvelera china chake chikusuntha. Zindikirani, Kristu pamaso pa akuluakulu a Israeli anawatsogolera kunja kwa zipata za mzinda, ndipo anakapanga umboni. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndi mikungirima yake ife tinachiritsidwa. Umboni wapagulu, iye wauwombola mpingo kuchokera kuchiyani chikhalidwe chake chotayika. Munda wa Edeni, ife tinalibe kudwala kulikonse. Munda wa Edeni, ife tinalibe chimo. Munda wa Edeni, ife tinalibe imfa. Ndipo Mulungu analikonda kwambiri dziko lapansi. Iye anapereka mwana wake wobadwa yekha. Anakapanga umboni kunja kwa chipata kuti iye anali atakonza njira yothawirapo kwa onse omwe ankafuna kuti abwere. Ndi chithunzi chokongola bwanji. Ine ndikuyembekeza inu mukukhoza kuziona izi. Tsopano Ambuye adalitsidwe. Ndipo momwe ine ndikuonera mwina mwake nthawi yanga ikutha, Mulungu akupanga njira yoperekedweratu, ndipo iye anayipanga iyo mwa Yesu Khristu. Pamene Yesu anapita uko ku phiri la Golgota, anavulazidwa akuukha magazi, mtanda akukukuluzika moponda mapazi a magazi. Pamene iye anali kukwera phiri, anapita pamwambapo umboni wapagulu. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndi mikungirima yake ife tinachiritsidwa. Atafa anakwera mwamba, inu mukhulupirira izo, ndipo anatumiza kuno mphaso za uzimu kwa mpingo kupanga njira yoperekedweratu. Ndipo chisangalalo ichi chomwe ife tili nacho mu mitima yathu tsopano ndi kulipira kwa pang'ono kokha ndalama za chikole pa zomwe ziti zidzakhale pamene ife tidzawomboledwa kwa thunthu. Ndipo machiritso a uzimu awa omwe ife tili nawo tsopano ndi chikole cha chiwombolo chathu cha thupi lathu. Ife ndife womboledwa, Mulungu anapanga nsembe yoperekedwa. Ine ndiyenera kuti ndiyime abwenzi chifukwa anthu akudzuka ndi kumatuluka. Ine ndimanena kwa mkazi wanga tsiku lina, ine ndalalikira mupafupi, ine sindikudziwa ndi mafuko osiyana ngati mu mzinda uliwonse kudutsa mu United States yense. Ndipo Louisville, Kentucky ndi malo okha omwe anthu anayamba anyamuka na amatuluka pamene ine ndinali kulalikira. Ndikulondola kwathu, onani, malo okha omwe ine ndinayamba ndawaonapo. Ngati aliyense wazizindikira izo, yemwe anakhalapo mu misonkhano ina ndi ine, kwezani mmwamba manjano mchipinda monse ndithudi kuzungulira kwina kulikonse. Ndipo sindinayambe ndakhalapo nazo izo kulikonse mu moyo wanga, koma kuno kumalo akwathu komwe, Louisville, Kentucky. Anthu amadzuka ndi kumapita kunja pamene iwe ukuyamba kuti uyale uthenga abwino kwa mzere wodulizira. iwo ama chita hizo. Ndipo ine sindinayambe ndakhalapo nazo hizo kwina kuliko nseko. Kulikonse mudziko, kumene ine ndinayamba ndakhalako. Ngakhale ku Africa, malo ena onse, Sweden, Norway, kumene kumakhala matena ama thousand. Mwaganizo langa lozichepetsa, ine sindinayambe nthawi imodzi ndachitirapo umboni, munthu mmodzi akuchoka, kudzuka ndikumatuluka, pamene ndikulalikira, kumwe kunokoka. Inu mukuona abwenzi, sabata ino ine ndalimbana nazo molimba, kuti ndiyesele kuatsimikizira anthu ena, kuti mawu a Yesu Kristu zilibe kanthu chomwe iwali ayenera kukhala olondola. Iye anati, neneli samakhala wolemekezeka pakati pa anthu ake omwe, dziko la kwawo lomwe. Ndipo uko nkulondola ndende. Iwo sangawalandire basi iwo, ine sindikudziwa chifukwa chake Yesu ananena chomwecho, ndipo izo zikukhazikitsa icho. Ine ndili nawo anthu kuzungulira dziko lino, omwe akanati alolere pafupi kuti andifere ine. Iwo amandikonda ine, koma mwakugwira kwa wamba, ndi mawu a Mulungu. Ndipo Mulungu ayenera kumasunga mawu ake, kulinga kuti akhale Mulungu, ndiko kulondola. Ndipo aliyense yemwe anakhalapo mu misonkhano kale kunja kwa kuno, ife takhalapo nazo zizindikiro ndizo zizitsa zochepetsetsa zomwe zinachitidwapo mu msonkhano uliwonse umene ine ndinayamba ndawuonapo wautali chomwechi. Kawirikawiri pamakhala khungu ogontha osayankhula olumala ndi chilichonse, zikuku zitaunjikidwa pa ngodya, ndi anthu akupita mmalo, ndi timabedi ndi machira. Ndipo alipokoka, monga momwe ine ndikudziwira, pali anthu awiri ali muno. Ine ndinamuona mmodzi wa iwo, poyamba, nyamata uyu pano ali apoyo. Ndinaona mzimu woyera utayima pa iye usiku ina, unabwera pafupi kwambiri. Ine ndikanakhoza kulengeza machiritso ake, ndipo basi pamene ine ndisanathe kulalikira, koma ine ndinauona iwo ukugwera mbuyo kutali ndi iye. Unayamba, china chake chinadutsa pamalo ake apo, ndipo chinalepheretsa iwo kwa iye. Ndi munthu yekha ndinamuona ngakhale osautsidwa mwa njira iliyonse kunja kwa anthu angapo ogontha kapena china chake anaza kumsanja. Iwo anandiuza ine za izo, ine sindikudziwa, koma ndinu apo, ndi kwathu, ndi cha kwa abale ako. Tsopano kwa mzanga wabwino, Bambo Max Padin, Bambo McDowell, ndiyo omwe ali mchipindamu usiku uno, omwe ine ndayesera kuti ndiwauzeko izi. Ndi inu anthu aku Jeffersonville, ochokera ku Kachisi. Kodi inu mukuona zomwe ine ndi mazikamba, inu simungakhoze kuwasintha mawu a Mulungu. Iwo adzakhala kwa nthawi zonse mwa njira imeneyo, chifukwa Yesu ananena chomwecho. Tsopano ndipo kwa anthu omwe amandipempha ine kuti ndibwerere ku Kachisi. Kodi inu mukuona chifukwa chake? Komwe mwina mwake kukhala anthu 50 atapulumutsidwe sabata ino chakuno. Muchitsitsimutso, mwina mwake osati ochuluka chomwecho, mwina mwake osati 10, pa zonse zomwe ine ndikuzidziwa. Komwe mwawamba, mu masiku 8, iwo akanachulukira mu ma 100 ndi ma 100 ndi ma 100, kwina kwake, mwaona, mukuona kusiyana kwake, ndi kwathu, ndi pakati pa abale ako. Osati chifukwa iwo sama ndikonda ine, koma chifukwa Yesu ananena chomwecho. Ndipo pamene iye anapita kwa abale ake omwe, chinthu choka chomwe iye akana koza kuchita, nali kusanjika manja pa anthu odwala apang'ono ndi kuachiza iwo. Kunalibe ntchito za mphamvu zomwe iye akana koza kuzichita. Ndikulondola uko, ndikubweleza lemba uko. Ndipo umo ndi momwe izo zimayenera kukhalira. Ndiko kulondola. Si ineyo pambuyo pa zonsezi, ndiyeyo basi. Ngati ine ndikadakhala mchiritsi, ine ndili naye mbale yemwe ali mchipatala usiku uno, yemwe Mulungu anandisonyeza ine chaka chapitacho. Ndipo ine ndikulingalira zilipo mboni 200 pano pomwe za nyamata wabwino ndi wathanzi. Koma Mulungu anatumiza masomphenya, ndipo anati, iye akupita, ndipo zilibe kanthu chomwe chiti chichitike, iye akupita. Adotolo anati, osati kale litali, ife tikhoza kumupulumutsa iye. Koma iwo sana telo, ndipo iwo sakhoza. Ine ndinawona mzimu woyera ukudza, kuzasonyeza masomphenya, ndi kulemba manda ake ndi kuti, iye ndi otsatira wake. Ndipo ndi momwe izo ziti zidzakhalire. Ndi angati anandimva ine, ndi kunena izo, kale litali, kwezani manja anu, ndiko kulondola. Pamene nyamatayo anali wankulu ojincha ndi wathazi, iye ayenera basi kuti azipita, ndizo zonse. Motani, ngati ine ndikanakhala mchiritsi, ine ndikanamuchiritsa iye. Uyo ndi wanga yemwe, mbale wanga yemwe. Koma pamene Mulungu anena, Mulungu asunga mawu ake. Ndipo ndicho chifukwa ine ndimadziwa chomwali. Pakuti atero Ambuye, ine ndidzafa ndicho. Pakuti iwo ndi mawu a Mulungu. Ndipo iye aziwasunga iwo. Iye wapereka njira, ndipo ndine okondwa kuyilandira iye usiku uno. Ambuye Yesu Kristu, si choncho inu. Mulole madalitso ake amuyaya akhale pa inu. Ndipo kachiwiri ine ndikuti nsembe yoperekedwa ya Mulungu usiku uno, njira yothawirapo ndiyo kupyolera mwa Yesu Kristu. Pamene Yesu Kristu anapeleka mpingo kwa osakhulupirira kuti iwo azikhoza kulowamo ndi kuona maonetseredwe a chiukitsiro chake ndi kudziwa kupyola mthunzi wakukayikira kuti iye anauka kwa akufa. Yesu anauka kwa akufa kupanga njira yoperekedweratu kwa yense yemwe afuna azikhoza kuyang'ana ndi kukhala moyo. Koma ngati inu mukana kuyang'ana, inu mungakhoze bwanji kuchita china chilichonse kupatula kufa? Yesu anati, ngati inu simukukhulupirira kuti ine ndine iye, inu mudzafa mutchimo lanu. Izo nzona. Abwenzi, ine nthawi zonse ndayesera kusunga kukhazikika kwa pansewu. Iwe ukatengeka ndi zamaonekedwe, mamaonekedwe, basi ndi amipingu monga iwo angakhoze kukhalira, anthu amagwira kugawo ilo. Ndiye ngati iwe susamalira, iwe umakafika powulukira kutsidya lina. Ndikungokhala utentheka basi monga iwe ungakhalire. Koma pali pakati pa nsewu, pamene uthenga woona womveka woganiza bwino umalalikidwa. Ndipo Mulungu amayenda pamenepo akutsimikizira choonadi, kwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndiyo papatiza, koma adzakhalapo ochepa atadzayipeze iyo. Chabwino kwa inu gulu laling'ono la anthu kuno usiku uno mwakhala muno, mulole chikondi cha Mulungu chikufungatireni inu usiku uno. Ndipo makamaka odwala, osowa, ine ndikupemphera kuti pasakhale mmodzi wa inu koma yemwe atapite kwawo wochiritsidwa. Ngati ine ndikanakhoza kuchitapo kalikonse pa izo, ine ndikanachita izo mokondwera, koma ine sindingakhoze kuzichita izo. Chinthu chokha chimene ine ndingakhoze kuchita ndikumuyimira iye kwa inu mwa njira ya mphatso ya uzimu. Tsopano ngati ine ndikunena choonadi kuti Mulungu anapereka nsembe, ndipo nsembe imeneyo Yehova ile inali Yesu Kristu. Ndipo mayina onse 7 apawiri achiwombolo anali mwa Yesu Kristu. Yehova ile sembe yoperekedwa ya Ambuye, Yehova Rafa, Ambuye yemwe amachiza matenda anu, ndi Yehova mbendera, ndiye na onsewo. Mayina apawiri 7 onsewo anali mwa Kristu Yesu. Ndipo apo ndi pamene zoyimira zonse ndi mitunzi ya chipangano chakale zonse zinadza, ndipo zinadzakomana mwa Yesu Kristu. Iye analipira mtengo wapamwamba, anakwera mwamba, ndipo wautumizanso mzimu woyera usiku uno, yomwe ili njira yoperekedwa ndi Mulungu yapo thawirapo panu. Ife tikanakhala nayo nthawi kuti tipite mu izo, ine ndikukhoza kwaona anzeru akupachira ngamira zawo mwansanga ndithu. Inu mukupita kuti, okondedwa, akutero akazi awo? Ine ndikupita kukaiona mfumu yaing'ono yomwe yabadwira kutali ku Palestina. Chabwino, inu simunatenge ngakhale na mlondola wanu? Iye anati, ine sindikusowa na mlondola aliyense. Inu mukadutsa bwanji muzipululu ndi mzigwa ndi mapiri opanda na mlondola? Iye analoza mwamba kwa nyenyezi anati, ine ndikupita mwa njira yoperekedwa ndi Mulungu. Nyenyezi inamutsogolera iye molunjika nditu kwa Yesu. Ndipo mvetserani, ife tisanatseke. Mulungu ali nayo njira yoperekedweratu pano usiku uno, osati kupyolera mu mpingo, osati kupyolera mu za Mulungu, koma kupyolera mu mzimu woyera. Udzakutsogolerani inu ku njira yoperekedwa ndi Mulungu ya kuyeretsedwa kwanu, kuchiritsidwa kwa thupi lanu, ubatizo wa mzimu woyera, chisangalalo, chimwemwe, mtendere ndi chilichonse chomwe inu mukuchisowa. Yesu Kristu ndi nsembe yoperekedwa ndi Mulungu. Ndipo ine ndikunena kuti iye anauka kwa akufa, anakwera mmwamba, anautumiza mbuyo mzimu woyera ngati njira yoperekedwa ndi Mulungu kuti uziutsogolera mpingo. Iye anati, iye sadzayankhula za iye yekha, Koma iye adzachitira umboni za ine, Yesu anatero. Ndipo pamene iye adzabweretsa zinthu izi kukumbukira kwanu. Ndipo adzakusonyezani inu zinthu ziri mkudza. Pakuti zinthu zomwe ine ndikuchita, inunso muzidzazichita. Dziko silidzaziona izo, koma inu muzidzaziona izo. Ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mkati mwanu, mpaka kumapeto a mbado. Imva izi, Louisville, uthenga wanga wotsiliza kwa iwe. Sembe yopelekedwa ndi Mulungu ndi Yesu Kristu. Modzi woukitsidwayo pano akupatsa mphamvu mpingo mwa mzimu woyera. Buku ndiko kuwala. Muzienda inuyo muiko mupeza mpumulo wa solo yanu kuchilitsa kwa matenda anu. Tiyeni ife tipemphere. Atate akumwamba, o Mulungu, pamene tsiku pansi pomwe mwakuya musolo yanga, ine ndikudabwa. Monga ine ndapangitsidwa kuti ndidabwe, kuona fuko lalikulu lokongola ili la Amerika, ndikuwaona mabomba akulu awo kunja uko, akuyikidwa kudutsa nyanja. Anthu autakati, opanda umulungu, omukana Mulungu, omukana ambu Yesu Kristu, mzimu woyera, ndi utakati wonse, ndi kupulupuza, ndi machenjerero omwe Satana anga koze kwa kankhira mu malingaliro awo, kuti aliwononge dziko lino. Kuchita ndende basi, monga inu munati, ilo likanadzachita, kuliwocha ilo ndi kutenha. Ndipo ngakhale a science akulu, andziko akuti, kati mwazaka 10, padzakhala kutheratu kwa pchiti, palibe mmodzi adzasidwe, palibe chidzakhale moyo pa dziko lapansi, litasesedwa konse ndi bomba la hydrogen. Oh Mulungu, amuna ndi akazi alipano, osakonzeka usiku uno. Inu mwakhala sabata ino, waulemelero kwa ife. Ife takhala mu malo a mwamba mwamba mwa Kristu Yesu. Kwa ife tikutokozani inu, chifukwa cha oyera okondedwa awa mu Louisville. Mulungu, mulole iwo apite kuchokera ku msonkhano uno, ndi liwu la chenjezo konse kozungulira. Okondedwa Atate akumwamba, ine ndikupemphera kuti inu mutumize wina muno ndi chitsitsimutso cha kachitidwe kachikale chomwe chiti chigumulire pansi makoma ozungulira Louisville. Oh chitani Mulungu, mulole okondedwa ambiri abweretsedwe ku chidziwitso chopulumutsa cha Ambuye wathu Yesu Kristu. Ine ndachita mwakupambana kwanga Ambuye Yesu, zonse zomwe ine ndikuzidziwa kachidwe kake. Pereka liwu motsutsa chimo zolimba momwe ine ndikudziwira. Ndipo inu mwakhala ochuluka mwaulemelero kwa ife. Inu mwatsimikizira mawali wonse ndi zizindikiro ndizodabwitsa. Ife tikukutokozani inu. Tsopano Atate, kwa zotsatira, ife tikuzisiya izo zonse kwa inu. Mulole chifuniro chanu kuti chichitidwe. Mudalitseni mbale Kabo, Ambuye, mbale watu. Mudalitse antchito ake onse, ndi azitumikena onse. Ife tikuganiza za mbale Durban wang'ono kumusi kuno, ndi abale enawa kuzungulira kuno, omwe ali abale abwino. Akuyesera mwakukhoza kwawo kuti akhomerere motsutsa chimo ndi uthakati, kachasu, ndi kumwa, ndi kupitiliza ndi kusonkhanira, kapena chilichonse mozungulira mzindawu. Iwo akuyesera kuti apereke liwu la chenjezo. Mulungu adalitseni amunawo ndi kuwadzoza iwo ndi mzimu woyera. Perekanizo Ambuye, mulole iwo akhale antchito abwino, ali nako kupambana kwakukulu kwa kuwayitana anthu kuchokera mu mdima kupita mu kuwala kopambanaku. Ndipo tsopano Ambuye, mu msonkhano wotsekera usiku uno, kodi inu simubwera, ingobwerani kamodzinso mzimu woyera waukulu, mphamvu ya umulungu, ndipo tifungatireni ife ndi dalitso lanu. Ndipo mulole ngelo wa Mulungu aime pa nsanja pano ngati mboni ya chiukitsiro cha nsembe yoperekedwa ndi Mulungu Ambuye Yesu Kristu. Ndipo mulole iye achite zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa mukutsimikizira kwa mawu. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake mwana wanu wokondedwa Yesu Kristu. Amen. Ambuye atakudalitsa iwe mzanga wa Chikristu. Tsopano, ine ndikufuna kuti ndiwapempherere odwala Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu tsopano isanafike nthawiyo. Kodi alipo munthu mmodzi alipo mu nyumba muno yemwe sanapulumutsidwe, sanatero panobe, ngakhale kuchuluka koti atembenuzidwe, akumupempha Khristu kuti akhulukire machimo awo? Ine ndikukufunsani inu mwapoyera mwanjira yolimba basi, ndipo ine ndikukhulupira kuti inu mukhala mwamuna kapena mkazi mokwanira, kapena mnyamata kapena msungwana, kuti muchita izo. Ngati inu simunayambe mwamulandirapo Yesu ngati mpulumutsi wanu, ndipo mukufuna kuti muchite izo tsopano, kodi inu mungayime pa mapazi anu ngati okhulupirira? Ndi kuti ine tsopano kuyambira ola lino ndikhala okhulupirira mwa Yesu Khristu. Mulungu akudalitseni inu Bwana. Mulungu akudalitseni inu Dona. Mulungu akudalitseni inu Dona. Mulungu akudalitseni inu Dona. Inu mukuvomereza chikhulupiriro chanu mwa Yesu Khristu pamene inu mukuchita izi. Pafupi mioyo isanu ikanafa maminiti asanu apitawo, ikanabwerera mbuyo kumuyaya wa mdima. Ngati iwo angafe tsopano, iwo aphimbidwa ndi magazi. Wina owonjezera alikuti iye mbuyo komwe. Mulungu akudalitseni inu. Inde mbale wanga. Mulungu akudalitseni inu mbale uyo. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu mlongo uko mkulondola. Basi mwachikale molimba. Mulungu akudalitseni inu mbale mukuvomereza Yesu. Mulungu akudalitseni inu mbale. Mulungu akudalitseni inu uko mkonde kwina kwake. Mulungu akudalitseni inu mlongo. Izo ndi zodabwitsa. Oh my, ine ndikukhumba ife tikadakhala nawo malo ena pano ampando waolira akachitidwe kachikale ndikuitanira kuguwa, ndi zomwe ife tikuzisowa pakali pano. Ndangati mkati muno akuti mbale Branham, ine ndakhala ndili ochimwa, koma tsopano ine ndikuvomereza ndikumulandira mu mtima mwanga Yesu Khristu nsembe yoperekedwa ndi Mulungu. Pafupi madazeni awiri ayima, kodi inu mungayime ndi kuti Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu mnyamata, ndizo zabwino. Mulungu akudalitseni inu. Wina wakenso ayime ndi kuti tsopano ine ndikumulandira Yesu Khristu pakali pano ngati mpulumutsi wanga. Ine ndikupanga kuvomereza uku mwapoyera pamaso pa anthu ndi pamaso pa Mulungu, kuti ine tsopano ndikulandira machilitso a Mulungu kwa tchimo langa Yesu Khristu. Kodi pangakhale mmodzi winanso chakuno paliponse? Mulungu akudalitse iwe mnyamata, ndiko kulimba mtima. Mulungu akudalitseni inu, ndizo zabwino. Wina wakenso angayime ndi kuti ine tsopano ndikumulandira Yesu Khristu ngati mpulumutsi wanga wanga. Ine ndikutengera nsembe yoperekedwa ndi Mulungu kwa tchimo langa. Mulungu akudalitseni inu abambo. Bambo wokalambirapo mutu wa imvi akunjenjemera akuima kuti amulandire Yesu Khristu ngati mpulumutsi. Tsopano Mulungu akudziwa mtima wanu, iye akuyangʼana kumene pa inu. Mulungu akudalitse iwe mnyamata, ine ndinakuona iwe apo wavala juzi yofira ukuimirira. Chabwino, wina wakenso, imirirani ndi kuti ine ndikuvomereza. Mulungu akudalitseni inu, ndi inu Dona ndi mnyamata wang'ono mmwamba apo. Mulungu akudalitseni inu. Mulole Mulungu, dzina lanu likupita pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa, pamene inu mukuima mwapagulu pamaso pa omvetsera awa. Iye amene andivomereza ine pamaso pa anthu, iyeyo ine ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga ndi angelo oyera. Ngati inu mukuchita manyazi ndi ine kuno pamaso pa anthu, ine ndidzachita nanu manyazi inu pa tsiku limenelo. Kodi inu mwakhala ochimwa kwambiri ndipo mukufuna kuti mukhululukidwe? Munthu wina aliyense yemwe sanayime panobe ndipo akufuna kuti ayime, basi kuti ayilandire nsembe yoperekedwa ndi Mulungu ya tchimo lanu, kodi inu mungayime? Wina, Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Uyo ndi mnyamata wa chisilikali. Mulungu akudalitse iwe chakuno aponso. Ambuya akhale ndi iwe mbale wanga. Kodi angatero wina wakenso? Chabwino, Mulungu akudalitseni inu Dona. Mulungu akudalitseni inu mlongo. Ndizo zabwino. Wina wakenso akufuna moyo wa muyaya wakumuvomereza Yesu Khristu. Mulungu akudalitseni inu. Inde, Mulungu akudalitseni inu. Atatu inu. Uko mukondela mwamba. Kodi sizodabwitsa izo? Ena sate kapena kupitilira tsopano. Chabwino, Mulungu akudalitseni inu. Ndiyo njira yake yomuvomerezera Yesu nsembe yoperekedwa ndi Mulungu. Iye ndi Yehova yire. Chabwino, Ambuye akudalitseni inu mukonde la mwamba mlongo wanga, akupatseni inu moyo wa muyaya. Tsopano, inu mukupeza kukondedwa ndi Mulungu. Mulibe Kristu mkati muno, yemwe amadziwa kali konse za Mulungu, koma akudziwa kuti maminiti otsiriza 5 iwa, chikhalidwe cha sintha kwa thunthu mnyumba muno. Ndiko kulondola, maona, basi mumphindi ya mdima, ndiye Yesu amabwerapo. Wina wake akuti, ine tsopano ndikumuvomereza Yesu Kristu, ine, Mulungu akudalitseni inu dona, ine ndikumuvomereza iye, ndikufuna kuti dzina langa lilembedwe pa buku lake, ine ndikumuvomereza iye pakali pano, ngati olamulira wanga wankulu wa moyo wanga. Mulungu akudalitseni inu bwana, Mulungu akudalitseni inu. Wina wakenso, wobwerera mbuyo. Munga ime ndikuti, ine nthawi ina ndinali mKristu mʼbale Branham, koma ine ndapita kutali nkuchoka kwa Mulungu. Usiku uno ine ndikubwera kwathu. Mulungu akudalitseni inu mlongo, Mulungu akudalitseni inu mʼbale, oh, Mulungu akukuonani inu, Mulungu akudalitseni inu dona, Mulungu akudalitseni inu mʼbale, Mulungu akudalitseni inu mlongo, Mulungu akudalitseni inu mlongo. Ndiko kulondola. Oh my, Mulungu akudalitseni inu mbale, ine ndikukuonani inu mkonde la mwamba. Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu mbale, ali ndi manja ake mwamba. Wina wakenso, Mulungu akudalitseni inu dona, ndizo zodabwitsa, Mulungu akudalitseni inu mlongo, ndizo zodabwitsa, ndizo, pitilirani kumango bwera, ndipo Mulungu akudalitseni inu mlongo, ine ndikukuonani inu mukuima. Mulungu akudalitseni inu bwana, pamwamba apo pansanja, muli ndi dzanja lanu mmwamba. Mulungu akudalitseni inu. Mbuyo, komwe mbuyo. Wina waka angati, mbale Branham, ine tsopano ndabwerera mbuyo, ine ndikubwera kwathu. Ine ndikuvomereza kukonzedwa kwanga, Yesu Kristu nsembe yoperekedwera kubwerera mbuyo kwanga. Ine ndikubwera kwathu siku unomwe, ine ndikuzikonza izo pakali pano. Tsopano ndikwa nthawi zonse, ndipo ine ndikudziwa kuti pamene,
thine arms of love, Lord, I'm coming, oh, coming home, coming home, never
kudabwa ngati ife tingati tiing'ung'udze iyo. Pamene iyo akuing'ung'udza iyo, kodi alipo mmodzi muno wasiyidwa angati, Ambuye, inu mukundiona ine, pamene ine ndayima. Ine ndikubwera kwathu tsopano, ine ndatopanako kulowelera uku, mtendere wosakhazikika. Ine ndikuivomera njira yanu yotulukiramo, Yesu Kristu ngati mpulumutsi wanga. Ine tsopano ndikubwera Ambuye, basi momwe ine ndilili. Ine ndikubwera kukweza mwamba dzanja langa. Ine ndikuti ndiime ndi kukulolani inu muone, ndiwo mvetsera awa, kuti ine tsopano ndikukhulupirira. Ndipo ine ndikubwera kwathu. Mulungu akudalitseni inu mlongo. Yense yemwe akumvelera mu mtima mwawo kuti iwo akufuna kuti amuvomereze iye ingo imani pa mapazi anu. Muzingopitirira nayo ngati inu mukufuna mlongo. Ine ndikuti ndikufunseni inu china chake tsopano, munthu aliyense yemwe anayima, ine ndikufuna kuti inu muime pa mapazi anu, pamene ine ndikuperekera pemphero kwa inu. Munthu aliyense yemwe anayimirira, ayime kachiwiri kwa mphindi pang'ono zokha, ingo imani paliponse mchipinda. Aliyense yemwe anayima, aime kachiwiri paliponse, makonde ndi paliponse, kuti ife tikoze kupereka pempero. Ndichoncho, ndichoncho. Wina aliyense wa inu, yemwe anaima akanthawi kapitako, ndipo ngatalipo enanso, omwe akufuna kuti aime ndi iwo, kumuvomereza Kristu, kodi inu muima tsopano, Mulungu akudaliseni inu, tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano. Atate akumwamba achifundo, awa tsopano akubwera ngati ana anu. Iwo abwera kale, pindi omwe mzimu woyera unayankhula kwa solo yawo, iwo anayimirira ndipo anakulandirani inu. Ndipo inu munawapatsa iwo moyo wosatha. Mulungu adalitseni iwo, yenda nawo ni iwo kupyola mmoyo atate, ena iwo akhalali antchito anu nthawi zapitazo. Koma anagwera kwina, ndipo usiku uno mzimu woyera mwakulalikira kwa mawu, unabwera pansi ndipo unawadzoza iwo, ndipo iwo tsopano aima kukuvomerani inu ndi kukupatsani inu mathokozo chifukwa cha moyo wawo wamuyaya umwe iwo ali nawo tsopano mwa Yesu Kristu. Ziko mwe inu atate, mulole moyo wawo ukhale wokondwa ndi wosangalatsa. Mulole matenda akhale kutali ndi chitseko chawo, ndipo mulole iwo akhale mioyo yayitali yokondwa, ndipo afike pa mtendere kulowa mu ufumu wa Mulungu pa mapeto a dziko. Mu dzina la Yesu Kristu ife tikupempha izi. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Ndipo anthu anati, Amen. Mulungu akudalitseni aliyense. Ngati inu mwakhala pafupi ndi wina wake yemwe anayimirira, mugwirane chanza nawo mKristu, ndipo mwauze iwo kuti ndinu wokondwa chifukwa cha iwo. Ife tilibe malo kuno kuti tiwayitanire iwo pozungulira guwa. Ife tilibe basi malo kuno kuti tichite izo. Ambuye akudalitseni inu, yochuluka mioyo yochuluka. Tsopano inu mukudziwa, molingana ndi mawu a Mulungu chimene chikuchitika kumwamba pa nthawi ino, angelo akusangalala. Mbendera zakuda za Satana zagonjetsedwa, izo zili pansi ndipo athamangitsidwa. Ndipo angelo ndi mbendera zawo zoyela zachigonjetso zikuwuluka kumwamba konseko usiku uno. Ndipo maberu aulemerero akuimba, akungoimba nthetemya, amene wochimwa mmodzi akuudza kwa Kristu, Ambuye adalitsidwe ndi kutamandidwa kwa nthawi zonse. Oh my! Ine ndikungokhulupirira ife tikhala ndi msonkhano wa machiritso weniweni tsopano. Inde chani makadi apemphero. Ine pa utumiki uwu ndikutenga mzimu uliwonse mu chipindachi pansi pa ulamuliro wanga wa ulemerero wa Mulungu. Chifukwa chomwe ine ndikunenera izo zikuika dzina la Yesu Kristu pamwamba pa omvetsera onse. Ngati Satana ati azichita mwamwano, inu muona zomwe ziti zichitike. Iwo mwina mwake akhoza kuwanyamula iwo kuwatulutsa pa khomo atachoka mu dziko lino, mwaona. Tsopano, kotero inu muyenera mukhale omvera, musati muyimirire ndi kumayendayenda. Mukhale bata, matenda awa amapita kuchokera kwa wina kupita kwa wina. Inu mukudziwa masikola la Baibulo kuti izo ndizoona, mwaona. Osati kusewera za mpingo tsopano, ndipo ine ndilibe choyankhira kwa otsutsa kapena osakhulupirira. Imvani izo, ine ndikuyankhula mu dzina lake. Tsopano, ngelo Ambuye pafupi, ine ndikudalira kuti Mulungu aonetsera chiukitsiro cha mwana wake. Tsopano inu mubwere pafupi, ine ndikulingalira Mulungu, inu ndi ine tayima pano limodzi, kuti ndife alendo kwa wina ndi nzake. Ine sindikukudziwani inu, ine sindinayambe ndakuona nipo inu, koma Mulungu akutidziwa tonse ife. Ndinu munthu chabe, yemwe munabweretsedwa kuchokera mwa omvetsera, ena iwo anakupatsani inu kadi la pemphero. Linali ndi nambala pa ilo, inu munangoyitenga nambala yanu, ndipo iyo inayitanidwa, ndipo ndinu pano. Ndipo inu simukusowa kuti mukhale ndi kadi la pemphero, aliyense yemwe ali mwa omvetsera ingoyambani kupemphera, muone ngati mzimu woyera suli chimodzimodzi usiku uno, umene uli pa mpingo, umene unali pa Yesu Kristu. Muone ngati iwo suli, ngati iwo suli, ndiye ine ndayimira mulakwika uthengawu kwa inu, ndiye ine ndikhala mboni yabodza ya chiukitsiro. Ngati Mulungu ati atsimikizire izi kuti ndi choonadi, ndiye ine ndakuwuzani choonadi, ndipo Mulungu wanena kuti ndi choonadi. Tsopano, dona pano, mlendo, sitinayambe ndamuona apo iye mumoyo wanga, iye sanayambe wanduona apo ine, ine ndikulingalira. Ife, tangokomana pano, ndizo zonse. Ine sindikumudziwa iye, Mulungu akumudziwa iye. Tsopano, pamene ambuye watu Yesu anali kuno, iye anayankhula kwa nkazi nthawi ina. Iye anali asanamuonepo konse mumoyo wake, iye anali akutungako madzi pa chitsime. Ndipo iye anati, ndibweletsere ine akumwa. Ndipo iye analankhula naye iye utali wokwanira kuti agwire mzimu wake. Ndiye iye anamuuza iye pamene vuto lake linali. Ndipo iye anati, chabwino, ine ndikuzindikira kuti ndinu mneneri. Tsopano Yesu anati, zinthu zimene ine ndikuzichita, inunso muzidzazichita, mpaka kumathero a dziko. Mwamuna anabwera mu mzere wake wa pemphero nthawi ina, iye anali mwamuna wolungama. Iye anati, iwe ndiwe Khristu, munthu wabwino, munthu wolemekezeka. Iye anati, ndiliti pamene inu munandidziwa ine Rabi, kapena abusa, mphunzitsi, chilichonse chimene inu mungatanthauzire apo. Iye anati, Filipo asanakuitane iwe, pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Mwakuyankhula kwina, iwe umapemphera usanabwere ku msonkhano, ndipo ine ndinakuona iwe ukuchita izo. Iye anati, inu ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Tsopano, ngati Yesu wauka kwa akufa, ndiye iye achita izo mofanana. Tsopano mvetsera, tsopano iye alipano. Ngero Ambuye, inu mukuzindikira za izo tsopano, kuti china chake chinachitika apopomwe, sizoona izo, ndizoona, iwo ulipano. Tsopano kukuchizani inu, ine sindikanakhoza. Moyo wanu inu simungakhoze kuubisa, pakuti inu simuli mukukhalapo kwa mbale wanu, ndi mukukhalapo kwa iye. Kodi icho sichoonadi? Ndipo inu mumukhulupirire iye ndi mtima wanu onse, kuti Mulungu watitumiza ife kuno, kuti tidzayese kukuthandizani inu. Pambali pakukhala odwala inu eni, inu muli naye wokondedwa yemwe akudwala. Ameneyo ndi mwamuna wanu. Iye anali ndi chotupa, si choncho iye. Inde. Inu nonse mwachiritsidwa. Inu mukhoza kupita kwanu tsopano, Mulungu akhale ndi inu, ndipo akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu mlongo. Chikhulupiriro chopweka, chamukhudza ndi kumuchiza mkaziyu. Bwerani, inu muli bwanji mlongo. Mwina ndife alendo kwa wina ndi nzake. Ife sitikudziwana wina ndi nzake. Tsopano, ine ndakukhala mbale wanu. Ndiza mwana wanu, ndizomwe inu mwadzira pano. Mdima wakuda wapachikika pa mwanayo. Ndi matenda osachiritsika, monga momwe madokotala akudziwira. Kodi inu mukukhulupirira iye angahululire kwa ine chomwe chili cholakwika ndi mwanayo, ndi mtima wanu onse inu mukukhulupirira izi? Pakhala pali mtundu wina wachochitika chakuchipatala. Mwanayo anali ndi operation, ndipo ndi china chake mmatumbo. Ndipo pali mtundu wina wafupa kapena china chake umo chomwe chikuvuta. Ndipo mwanayo ali ndi chiwindi chotupa tsopano. Sizoona izo? Icho nchonadi, sichoncho. Tsopano, uyo sine, yemwe ananena izo. Uko kunali kungodzipereka kwa tuntu kwa Yesu Kristu. Ndipo kukhalapo kwake kulipano. Tsopano, chinthu choka chimene ine ndingakhoze kuchita, ndi kumupempha Mulungu chifukwa cha mwana wanuyo. Inu mukulandira machiritso a mwanayo? Kristu, mwana wa Mulungu, muchitire chifundo pa mwana akufa uyu. Mulole iye akhale bwino usiku omwe uno. Perekani Ambuye Yesu kuti madalitso anu abwere pa iye, ndipo iye akhala bwino. Pakuti ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mayi. Mundilole ine ndidzamve za mwanayo, zomwe zitachitike. Inu mukapeza kusiyana mmenemo mumaola 24 otsatira. Tsopano kumbukirani zomwe ine ndakuwuzani inu. Iye yemwe akudziwa chomwe chinali, akudziwa chomwe chiti chikakhale. Chabwino. Bwerani dona. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Inu mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu Kristu ali pano kuti akuchizeni ndi kukupangani wabwino. Inu mukundikhulupirira ine ngati wantchito wake. Inu mukuzindikira kuti muli mukukhalapo kwa china chake kupatula munthu, ndipo uwo ndiwo mzimu wake.
Omvetsera mwina sanga mvetse izi koma penyani maonekedwe panghope yao dwalao pamene iwa kuenda pafupi ndi pano osati chifukwa ndineyo ine ndilibe kanthu kochita ndi izo ine ndangokhala liwu koma mkazi uyu pano kapena aliyense wa iwo akumvetsa ndipo akudziwa kuti pali china chake cha uzimu pano ndipo inu mukhoza kuziona izo ngati chozizwitsa kodi chozizwitsa ndi chiyani china chake chomwe sichimamvetsedwa tsopano mkazi mlendo kwa ine ndi ine kwa mkaziyu sitikudziwana wina ndi mzake nthawi yoyamba mu moyo kuti tikomane mwina mwake koma mulungu watidyetsa ife tonse kuyambira pamene ife tinabadwa dona kodi inu mukukhulupirira kuti ambuye yesu yemweyo yemwe anayankhula kwa mkazi pa chitsime yemwe ine ndamuyimira pano usiku uno kuti 300 kapena miyoyo 100 ndi free inamulandira iye monga mpulumutsi kodi inu mukukhulupirira tsopano kuti iye akuwudziwa mtima wanu ndipo akudziwa chilichonse chomwe inu mwachichita ngati iye ati aululire kwa ine chimene inu muli kuchikhumba tsopano kodi inu muzivomereza izo misempha ndikulondola uko inu mukundikhulupirira ine tsopano tsopano pano pali china chakenso inu mukukondweretsedwa ndi wokondedwa wina yemwe ali mnyamata ndipo mnyamata uyo ali ndi vuto la mtima ndipo iye ndi membala wa mpingo muno mu Louisville mpingo wa Baptist pitani ambuye yesu akudalitseni inu ndipo apereke kwa inu chokhumba cha mtima wanu amen ingokhalani molemekeza landirani khulupirirani tsopano ine ndikumuona dona dona wachikuda wakhala akupemphera iye ali ndi vuto la impso inu mulibe ilo tsopano dona chikhulupiriro chanu chakupangitsani inu kuchira imirirani mulungu akudalitseni inu ingokhulupirirani ndi mtima wanu onse ndipo inu mukhala nazo izo mzimu oyera chipembedzo cha chipangano chatsopano amen inu mukukhulupirira kuti kuthamanga kwa magazi uko kukuchokerani inu bwana mwakhalapo mukuyang'ana pa ine inde chabwino inu mukhoza kukhala nazo izo mulungu akudalitseni inu ingo mukhulupirirani iye khalani ndi chikhulupiriro mulongo mwakhalapo mukuyang'ana mbali ino mukupemphera inunso muli ndi china chake chavuta ndi mmero wanu sichoncho inu mwakhala kumbuyo komwe kwa msungano wang'ono uyo wapo inu mukukhulupirira kuti mulungu akupangitsani inu kuchira dona wang'ono wakhalapoyo inu mwakhala pamenepo mukupemphera kuti ine ndinene china chake kwa inu ine ndikudziwa kuti ndi chikhalidwe cha mmero wanu inu simukusowa khadi la pemphero ayi inu mukungosowa chimene inu muli nacho chikhulupiriro kodi inu mukuvomereza machiritso anu tsopano mulungu akudalitseni inu inu mupite kwanu ndipo muchiritsidwe tsopano amen khalani ndi chikhulupiriro mukhulupirire ndi mtima wanu onse yesu khristu apangitsa izo kuchitika oh ine ndimamukonda iye sichoncho inu chabwino bwerani bambo khalani ndi chikhulupiriro mwa mulungu mukhulupirire ndi mtima wanu onse mulungu apangitsa izo kuchitika inu muli bwanji bwana kodi inu munali mmodzi wa oyima mamiliti angapo apitawo ine ndikuona kukadalipo kuwala pozungulira inu inu munamuvomereza khristu ngati mpulumutsi wanu inu mukuvutika ndi chikhalidwe cha manjenje sikulondola uko inu munali ndi chizolowezi choyipa chosuta mulungu sakufuna inu kuti muzichita izo izo zikuvulaza misempha yanu kukupangitsani inu kumachita izo kodi sizoona izo inu mukufuna kuti muthane nazo izo inu mukusiya ndudu inu mukusiya chilichonse yesu khristu wakhudza kale thupi lanu ndipo inu mukakhala bwino ndipo muzikamtumikira iye inu mukukhulupirira tsopano kuti inu mukhoze kudziwa izi inu siochokera mu mzinda uno ndinochokera kunja kwa tawuni sichoncho inu ndinochokera ku Indiana inu munawoloka mtsinje ndinochokera ku mzinda otchedwa Greensburg kapena china chake chonga izo Indiana ndikulondola uko tsopano inu muli bwino eya tsopano inu mukhoza kupita kwanu ndikokakhala bwino mulungu akudalitseni inu
omvetsera mukale molemekeza mukale mupemphero mukale mukuyembekezera Mulungu kuti akudalitseni ndi kukuchilitsani. Amen. Kalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Inu mwakhalapo dona, muli ndi chala chanu mmwamba monga chonchi, mukuvutika ndi kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchilitsani inu kupopa magazi kotsika uko komwe inu muli nako? Kodi inu mukukhulupirira izo? Inde. Inu mukukhulupirira kuti iye watero? Imirirani pa mapazi anu, ndiye ndipo muzilandire izo. Izo zikusiyani inu, ndipo inu mukhoza kupita kwanu ndi kukakhala muli bwino. Inu mukuti nchiyani chinachititsa izo? Yesu Kristu yemweyo yemwe anatembenukira kwa mkazi ali ndi kuukha kwa magazi anati, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Anati, iye amadziwa zinthu zonse, ndipo iye amaziulula izo momwe iye amafunira. Chabwino, mbweletseni wodwala wanu. Khalani nacho chikhulupiriro. Inu muli bwanji Bwana? Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake? Inu mukukhulupirira kuti muli mukukhalapo kwake osati mʼbale wanu? Koma inu mukuzindikira kuti china chake chikuchitika? Wina wake amati, ine ndinali ndikuwerenga maganizo anu pomwe pano. Uko ndiko kulakwitsa. Yesu Kristu ankazindikira maganizo awo. Nkulondola uko, anthu sali kuganiza za machimo awo ndi zinthu zomwe iwo anachita. Ndi mzimu woyera. Tayang'anani mbali ino Bwana, ndipo mukhulupirire. Kodi ndife alendo kwa wina ndi mzake? Ife sitikudziwana wina ndi mzake. Mwina mwake sitinayambe taonanapo mu moyo wathu wonse. Msonkhano uno okha. Ndiye ngati pali chilichonse chokhudza inu kapena chilichonse, matenda anu kapena chilichonse, Mulungu yekha angadziwe. Monga momwe ine ndikudziwira, ine sindikudziwa. Koma ine ndikukuonani inu mukutengedwera kuchipatala. Inu mwangotuluka kumene kuchipatala. Pali china chake cholakwika ndi magazi. Timakhunguto tikusweka kapena china chake. Ndipo inu munali, ine ndikukuonani inu pakama, ndipo apo pali mtundu wina wa china chake chitapachikika pa inu. Ndi china chake wowukha ndi magazi. Ine ndikukuona kuthiridwa magazi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kumene inu mwakhala nako. Ndi zoona izo. Ndi choonadi. Inu muli ndi mkazi yemwe akudwala. Iye ali ndi nyamakazi. Ndi vuto la chiwindi. Ndi kulondola uko. Ndipo sindi inu ochokera mu mzinda uno. Inu mwachokera ku mtunda kwa mtsinje. Mwachokera ku Cincinnati. Dzina lanu ndi Beggars. RP ndi zoyimira maina anu. Bwererani kwanu ndipo mukachiritsidwe. Yesu Kristu wakupangitsani inu kuchira. Mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Kumuuza iye dzina lake. Kodi Yesu sanamuuze Petro, iwe ndiwe Petro? Tsopano khalani molemekeza abwenzi. Masomphenya amakufoketsa iwe kwambiri. Inu mwakhalapo mu misonkhano sabata ino, ndipo inu mukudziwa chimene ine ndikuchikamba. Mungokhala nacho chikhulupiriro mwa Mulungu. Khulupirirani. Ndipo apo panali china chake. Mphindi chabe, ine ndikumuona dona patsogolo panga. Ayi, ndi dona uyu wakhala apa pomwe pa mapetowa. Ndinu? Sinuyo, ndi munthu wooneka mosiyana. Ndi wokondedwa wanu yemwe ali muchipatala. Ndipo iwo ali ndi khansa. Ndipo ndi dona. Ndipo iye ali muchikhalidwe chakufa. Ndipo iye ndi mlamu wanu wa mkazi. Ndikulondola uko. Ngati izo zili, imirirani pa mapazi anu tsopano, ndipo mlandire machiritso akwa mlamu wanu wa mkazi muchipatala. Ambuye Yesu Kristu yemwe akudziwa zonse za izo. Chabwino, mlongo inu mukuomba mmanja anu, mukusangalala. Inu munali ndi china chake chovuta ndi manja anu, si choncho inu. Chabwino, iwo achilitsidwa tsopano. Ndipo inu mukhoza kupita kwanu. Ndipo inu amene mwakhala pafupi ndi iwo apo. Inu munali ndi miyala mukapamba. Si choncho inu dona. Mwakhala apo. Imirirani pa mapazi anu. Inu mukhoza kumapita kwanu inunso. Ndipo mukachiritsidwa. Izo zikusiyani inu mu dzina la Ambuye Yesu Kristu. Ingo khulupirirani. zindu zonse ndizoteka kwa iwo omwe akhulupirira. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, bweretseni donayo. Inu mukukhulupirira dona, pamene inu mukubwera, inu mukumuvomereza Yesu monga mpulumutsi, ndipo mukundivomereza ine ngati mneneri wake, ndiye ngati izo zili chomwecho, ndipo ine ndachita umboni wa chiukitsiro cha Yesu Kristu, iye yemwe anayima ndipo anayankhula kwa mkazi pa chitsime, anadziwa ndendende chomwe chinali cholakwika ndi iye. Iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako. Iye anati, bwerani mudzamone munthu yemwe wandiwuza ine chilichonse chimene ine ndachichitapo. Iye sanamuze konse iye zonse zomwe anazichitapo, koma iye ankadziwa kuti Atate akanawulirira kwa iye zonse zomwe iye anazichitapo. Kodi iye ali Ambuye Yesu waukitsidwa yemweyo? Inu munali ndi ngozi. Ayi. Inu muli ndi china chake chonga. Inu mwakhala muli. Ndi mzimu woyera ndi umene inu mukufuna. Ubatizo wa mzimu woyera ndiko kulondola. Ndipo inu muli ndi. Ine ndinaona china chake. Inu muli. Inu muli ndi kutamanga kwa magazi inuso. Sichoncho izo. Ndi chabe, masomphenya anaonekera patsogolo panga. Oh, ndi mkazi wakhala apoyo, akupemphera. Ndi inuyo yemwe munali. Inu munapwetekedwa phazi lanu, sichoncho inu. Ngozi, ndipo mwapwetekedwa phazi lanu. Ndikulondola uko, ndipo inu muli ndi vuto la impso. Ndikulondola uko, chinabwera modutsa ndi donayo, inu nonse mukupita kukachiritsidwa. Yesu Kristu. Hallelujah!
Hallelujah!
Oh, ulemelelo!
Oh,
Ambuye Yesu Kristu, osafanizitsidwa, yemwe anapulumutsa moyo wanu kanthawi kapitako, akutsimikizira kukhalapo kwake.
Amen.
Mufufuze pa kujambula kwa tepi yanu, ndipo muone ngati zomwe iye akunena sizona.
Oh,
khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Khulupirirani, zinthu zonse ndizotheka kwa iwo amene akhulupirira. Chabwino Bile, kodi uyu ndi wodwala wako, mbweretse iye. Mukukhulupirira ndi mtima wanu onse, muli naye okondedwa, ali muvuto nayenso, sichoncho inu. Iwo sali kuno mu mzinda ngakhalenso, ali ndi mtundu wina wa kunjenjemera. Ndi manjenje ngati ndikulondola uko, ndipo iwo amakhala mu mzinda komwe kuli mtsinje, ndi mzinda waukulu, ndipo uko kuli mtsinje umapita mphepete mwa iwo, ndipo kuli zochuluka za ndi St. Louis, ndikulondola uko, uko nkulondola. Ndipo inu muli ndi wachibale wina, yemwe ali mlongo kapena china chake, ndipo iye ndi wochokera ku dziko lomwe lili ndi mapiri mwa ilo, mitengo yobiliwira nthawi zina. Ndiku Arkansas, ndipo ali ndi vuto la mtima. Pitani, zokhumba zanu zaperekedwa kwa inu ndi Yesu Kristu mwana wa Mulungu. Tientinene matamando akhale kwa Ambuye Yesu Kristu woukitsidwayo, iye wochokera ku Kavariyo. Khalani molemekeza. Musati mutaketake, miniti yokha, ndipo ife titseka mu maminiti pang'ono. Musati mutaketake monga choncho, izo zimandisokoneza ine, ine ndiri, pano usiku uno ndikupenya, khalani molemekeza. Muloleni donayo abwere, kodi inu mukukhulupirira kuti inu mukhoza kuchiritsidwa, ndi chikhulupiriro ndipo chotupa icho, chinga kuchokereni inu popanda kung'ambidwa. Inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse. Inu mukuvomereza izo tsopano mu dzina la Yesu Kristu. Mulole izo zikhale kwa inu monga momwe chikhulupiriro chanu chanenera. Amen.
Sir, sitting there, the red town.
Bwana, mwakhalapo, mwavala tayi yofiira. Inu mukuvutika ndi chotupa. Inu mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu akupangitsani inu kuchira. Inu mukuvomereza izo. Ndi inu wochokera kunja kwa mzinda inunso. Ine ndikuona inu mukuchokera kuntunda kwa mtsinjewu inunso. Cincinnati, sikulondola uko. Chabwino. Pamene inu mukugira ntchito awiri nonsenu, imirirani pa mapazi anu pakali pano, ndipo muchiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu. Mulungu akudalitseni inu. Izo zikukuchokerani inu. Pitani kwanu mukachiritsidwe. Bwerani dona, muli ndi chikhulupiriro. Inu mukukhulupirira kuti vuto la chikazi ilo lakusiyani inu. Inu mukumuvomereza Yesu ngati mchiritsi wanu kwa izo tsopano, icho chinali chotukusira. Chinali ndipo ukira, ndipo izo zikanatsirizira kukhala kansa posachedwa apa. Koma chikhulupiriro chanu chakupulumutsani inu. Tsopano pitani, zikampatsani Mulungu matamando pa izo. Ndipo inu mukakhala nazo zili zonse zomwe inu mukuzipempha. Bwerani Bwana, mukukhulupirira ndi moyo wanu onse. Ngati Mulungu ati aulule lomwe lili vuto lanu, kodi inu mulandira machiritso anu, vuto la mtima. Ndikulondola uko, inu mukukhulupirira Iye akuchizani inu tsopano. Ndiye Iye watero, chikhulupiriro chanu chakupangitsani inu kuchira. Pitani mukakhale mu mtendere wa Mulungu. Bwerani dona, inu mukukhulupirira Mulungu amuchiritsa mwana uyo pamene ine ndikubwera kudutsa pa nsanja. Iye ali ndi vuto la impso. Pitani tsopano, Yesu Khristu alichiritsa khanda laling'onolo mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Inu munali wa manjenje, izo zakusiyani inu aponso. Mulungu akhale ndi inu. Inu mukumukhulupirira Iye, khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Inu mukufuna kuti muthane nalo vuto la mapapo ilo. Inu mukukhulupirira Mulungu akukuchizani inu kwa izo. Ngati inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse, imani pa mapazi anu dona. Landirani machiritso anu. Mulungu akudalitseni inu. Inu mukhoza kupita kwanu tsopano ndi kukachiritsidwa. Chabwino, kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Kodi inu mukuvomereza machiritso anu ngati Yesu Khristu akuyankhula ati aulule vuto lanu? Ndife alendo kwa wina ndi nzake, koma Iye akulidziwa vuto lanu. Inu muli ndi vuto la chidona, la chikazi, chiberekelo ndi thumbo. Tsopano pitani, Mulungu wakupangitsani inu kuchira. Chikhulupiriro chanu chakupulumutsani inu dona, mu dzina la Yesu Khristu. Tientinene Ambuye alemekezeke. Wina aliyense wa inu akhoza kuchiritsidwa pa nthawi ino, ngati inu muti mukhulupirire. Tsopano dona, imani pomwe inu mulipo. Yang'anani mbali ino, omvetsera onse awa, gawo lalikulu la iwo likuvutika ndi manjenje awo. Nthawi zina inu mumaganiza kuti malingaliro anu asokonezeka, sichoncho inu. Inu mumakhala wa manjenje kwambiri. Posachedwa apa inu munagwetsa china chake. Iyo inali mbale kapena china chake. Inu mumayenda nayo iyo. Koma tsopano Yesu Khristu wakuchiritsani inu kwa izo. Ndipo inu mukudziwa izo. Tsopano pitilirani pa ulendo wanu mukusangalala. Tsopano mu dzina la Yesu mwana wa Mulungu, ine ndikumutsutsa wokhulupirira aliyense muno kuti akhulupirire kuti izi ndi choonadi. Kodi inu mukuzikhulupirira izo? Chabwino. Ndiye ngati ichi chili choonadi chotsimikiziridwa ndi Mulungu, ndi mvereni ine. Ikani manja pa wina ndi nzake, pamene ine ndikukupemphererani inu. Ndipo ine ndikufuna munthu aliyense muno tsopano kuti mulandire machiritso anu. Mulungu wamphamvu zonse, chitirani chifundo kwa odwala ndi osowa, ayima pano, ndipo chipinda chonse chino, chikuoneka kuti ndi lawi la kuwala limodzi lalikulu tsopano. Podziwa kuti wina wake wayima pafupi ndi manja awo pozungulira ine nditatsamira pa mipango. Idalitseni iyo Ambuye kwa kuchiritsidwa kwa odwala. Anthu onse osowawa ali ndi mikono yawo ndi manja itayikidwa pa wina ndi mzake. Mulole mphamvu, njira yoperekedwa ndi Mulungu, mwana wa Mulungu. Mphamvu yake yayikulu ndi ufumu. Zisese mchipinda chino ngati mphepo ya mkokomo wa mphamvu. Ndi kutsutsa nthenda iliyonse, kutulutsa mzimu woyipa uliyonse. Tsopano ine ndikumutsutsa Satana, ndikutenga chigonjetso pa iye pakali pano. Ndipo tuluka Satana mwa anthu awa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo mulole wina aliyense muno yemwe akukhulupirira kuti Yesu akuchiza iwo, ayime pa mapazi awo ndi kumamupatsa Mulungu matamando mu dzina la Yesu Khristu. Mulungu Mudzina la Yesu Kristu, iwo tsopano akuvomeleza machiritso awo.